Tiyeni tuwelamitse mitu yathu. Wokondedwa Ambuye, ife tikukuthokozani ino usiku uno chifukwa cha lonjezo lakudza kwa Ambuye Yesu. Pamene ife titi tidzakomane mu msonkhano waukulu umene sudi udzathe wazisangalalo ndi nyimbo, pamene ife tizikutamandani inu kupyola mibado yosatha yomwe ili mkudza. Ife tikupempha madaliso anu pa msonkhano usiku uno. Ife tikupempha madaliso anu pakati si uno. Pa ntchito ake azibusa ake, ogwira nawo ntchito ake azibusa uthandizana nawo ndi onse. Ife tikukupemphani inu kuti mwadalisawa Ambuye omwe abwera mailosi ambiri kuti adzakhale mu msonkhano. Ikani dzanja lanu lachifundo pa iwo pamene iwo aziyenda kubwerera kumakwawo. Perekani za Ambuye. Lole ife tikomane nthawi zambiri zochuluka limodzi mu malo awa otchedwa nyumba ya Mulungu kuti tidzapembeze. Mwadalise iwo omwe atchera usiku uno Ambuye mwa njira ya lamya. Mulole munthu wosakumusidwa aliyense amupeze Yesu Khristu mtumusi wawo usiku. Mudziritse odwala onse ndi osausika. Atate, wantchito wanu wabwera ku ntchito. Mu dzina la Yesu. Amen. Ambuye adalitse aliyense wa inu wokondwa kwambiri kuti ndili pano usiku uno. Ine ndimalowa kumene pamene mʼbale eni anali kuyimba gawo lotsiriza la nyimbo yake pa mapiko a nkhunda. Ndithudi ndakatulo yokongola, ndithudi yokongola, ndipo ine ndikudziwa ndiya mu nthawi yake. Chotero tsopano ife ndi wothokoza kwambiri. Ndipo kwa anthu nonse inu omwe mwatchera usiku uno ku fuko lonse, ine ndimakumba inu mukanangokhala pano kuti muone ziyembekezo zodikira izi pa nkhope za wanthu pamene iwo athinana mu nyumbayi usiku uno. Tili ndi nthawi yodabwitsa. Ife tikufuna kuti timuthokoze mʼbale Jack Moore ndi mlongo Moore ndi mʼbale Noel, mʼbale Butler, mʼbale Brown, onse othandizana nawo awa pano, kachisi yense antchito onse chifukwa chotitananso ife. Iwo unali kwenikweni kukhala ngati tinengati mwangozi ilo linali mophweka basi dzanja la Mulungu lomwe linazikonza izi. Muli mʼbale muno yemwe anali ndi loto nthawi ina pakale lokhuza chinthu ichi chikuchitika. Anati ine ndinali ndikayima mu thalauza loyera mu nsapato zachimwenye. Ndipo ndizo ndendende basi momwe ine ndinali kuyimira pamene ine ndimamuyitanira mʼbale Jaki ku msonkhano kuno. Ndendende basi ku Carson, Colorado. Nsapato zachimwenye ndipo nditavala thalauza loyera la Levi. Mbale leo ngati inu mukumvetsera kuno ine ndinali ndikangokomana nanu inu mumaminiti pang'ono. Chotero ndi pamene msonkhano unatengera malo ake obadwira apo pomwe. Tsopano ndila Mulungu usiku ine ndikudziwa ochuluka inu kuyendesa usiku wonse usiku uno popita kwanu. Ena inu mukhala mukuyendesa mmawa, ine ndi ndikuyendesa kwa masiku awiri pasogolo panga. Ndipo chotero ife sitikusungani inu motalika kwambiri. Ndipo ine ndayesera kuti ndiupange usiku wa nthawi zachikale, usiku womwe mʼbale Brown ndi mʼbale Jack ndi tonse ife omwe tinali kupempherera odwala zaka zapitazo. Titi tiwapempherere odwala mukachitidwe komweko momwe ife tinkachitira apo. Tsopano kodi inu mukukhoza kundimva ine mbuyo kumbuyo uko, ine ndikungopitirira kutsitsa zoyankhulira izi chifukwa ine ndasasa mawu. Ndipo chotero ine ndikufuna kuti kakang'ono kena kake basi chochitika chaching'ono ichi chachitika moti iwo anali kundiwuza ine kanthawi kapitako kuti kunali mʼbale mwina ali muno mu msonkhano usiku uno yemwe wangobwera kuchokera ku zachipembedzo. Anabwera ku Shreveport kufuna kuti akamve zauthenga. Ndipo iye anasokonezeka, iye samadziwa kumene iye anali ali. Chotero iye anapita ku tawuni ya kale. Iye anawaona wanthu atasonkhana, iye anati kodi uku ndi kumene Billy Branham akalalikire? Iye anati ayi, ndi kumene Billy Graham akulalikirako mwa njira ya kanema. Iye anati chabwino, ine ndikupepesa ine, ine ndafika ku malo olakwika. Iye anati anabwera chakuno, iye anati kuno kodi ine ndingapite kuti? Ambuye anati iye anayamba kuyenda munsewu waukulu, ine sindikuziwa womwe uli. Kuli chalichi chachikulu ku mtunda kuno kumapetoko, nsewu wa Texas. Ndipo panali mtanda waukulu woyera pa chalichicho. Anati Ambuye anamuwuza iye anati ingopitirira kumayendabe. Anati pamene iye anakafika uko, kwa kunali anati chabwino kuno, kuyenera kukhala kumene iwo uli. Pali magalimoto ambiri ali mozungulira. Ndipo anati mkwatibwi ndi mkwati anadza kutuluka kuchokera mu chalichi. Imenewo unali usiku wa thawu, unali chikwati. Ine ndinachiona icho chikutuluka. Ambuya anati tsopano ndicho chomwe chili. Iwe ukutuluka mu zachipembezo, kutuluka lowe mwa mkwatibwi. Kuti uziyenda ndi mkwati. Naona? Naona. Ine ndinali kuchitira ndimanga kwa mkazi wanga, tikubwera chotsika mu nsewu. Momwe mwezi ndi nyenyezi zinapachitika pamwamba pomwe pa mtanda umenewo. Pamene ife tinali kulowa mkati mwakemo. Ine ndikulingalira, ine ndimangoyangana pa tizinthu tating'ono monga ito. Mwina timakhala ngati zoyamikira ku kakhulupiriridwe kanga mwa Mulungu ndi utumiki wanga. Ine ndinali kulingalira usiku uno mu Tucson. Izo zinachitika kuti anali Victor Ledoux. Iye anali munthu wa Chifransa uyu. Iye ndi munthu wa Chifransa weniweni. Ine ndikukhulupirira ine ndinali kukuwuzani mu tsiku lina kuti pamene ine ndinatsikiriza kuyankhula poyesera kulekanisa zachipembezo kwa Chikhristu chenicheni ndipo munthu anali kundipatsa ine zokhala ngati kuyankhula kwa kufupi pa izo wochokera ku chipembezo chotchuka cha mpingo wa Chipentekosite. Ndipo chotero Dan Henry ine ndikuganiza iye ndi msuwani wa pakanema wina kapena china chake ndipo iye anali wa Baptist. Ndipo iye anathamangira ku nsanja ndipo anangoponyera mikono yake mondizungulira ine ndikuti mbale Branham ine ndikuyembekeza izi sizikumveka mosinjirira koma izo zingakhoze kukhala mutu wa 23 wa chivumbulutso. Ndipo pamene iye anayamba kuti anene china chake iye anayamba kuyankhula mu malilime. Ndipo awa anthu atatu a Chifaransa mkazi wa Chifaransa mkazi wamkulu wojincha wakhungula kuda wochokera ku Louisiana iye mwina ali muno usiku uno. Analemba izo pa chidufa cha pepala zomwe iye anazinenazo. Iye Victor Ledoux mtumiki analemba chinthu chomwecho ndipo iwo anali akufanizisa zolembazo kapena amati atero. Bambo wamutu woyererapo wokhala ngati wa Sisila Blondi atayima patali mbuyo ali mbuyo momwe iye akanati athere anabwera akuyenda ankafuna kuti azione zolemba izi. Iye anali wotanthauzira wa Chifaransa ku UN ndipo zolembedwa zitatu zonsezo zinali zofanana. Ndipo izo zinanena izi. Chifukwa iwe wasankha njira yovuta iyi, iwe waisankha iyo, iwe watenga, waisankha iyo mwakusankha kwako kwako. Chifukwa ife tikudziwa kuti Mose anachita kupanga kusankha kwake. Anati, iyi ndi njira yeniyeni ndiyolondola, chifukwa iyo ndi njira yanga. Ndipo ndikusankha kwa ulemerero bwanji kumene iwe wakupanga. Anati chifukwa cha ichi gawo lalikulu lakumwamba likukuyembekezera iwe. Ndipo ichi mwa icho chokha ndi chomwe chiti tidzapangise ndi kubweresa pochitika chigonjeso chopambana mu chikondi cha umulungu. Zonse zitatuzo zinali zofanana. Ine ndimaganiza kuti ndinali nazo izo mu Bible langa usiku uno. Ine ndinayang'ana mmenemo koma ine ndinalibe chikalata cha pachiyambi cha izo. Dan Henry sadziwa monga ine mwini. Iye sadziwa nkomwe chizungu chabwino ndi akati Chifaransa chomwe. Ngati inu mukanati muzindikire mmenemo izo zili monga chinenero cha Chifaransa. Iwo ayikaverebu pasogolo pa adverb. Ndipo kutanthauzira kwa zonse zitatu inali kofanana ndendende. Dan Henry nthawi ina pakale iye anapanga Dan mwina angakhale akumvetsera kuno usiku uno. Victor Ledoux mwinali kwa ine ndamva kuti ali mu Tucson. Ndipo inu anthu a mu Tucson kumpingo kachisi kachisi waku Tucson kumene mbale Green ali mbusa mbale Victor Ledoux ine ndamva kuti ali mu msonkhano wa muhema poyambira pomwe pa Park Avenue kumene imachitira nthambi mu Highway 80 kumabwera chakuno. Ndipo ngati inu muti mukakhale kumeneko mawa usiku ndi usiku wotsatira muli monse utali wa momwe iye atakakhale ali uko mupite mukamumvere iye. Ndipo Dan mwina akakhala ali naye ndipo izo zikhoza kukhala kuti iwo akumvetsera kuno kukachisiko usiku uno ine sindikudziwa. Dan anapita ku Yerusalemu zitangochitika izo ndipo anati iye anali akugona uko m'manda pa bolodi bolodi la mwala komwe Yesu anagonapo mtembo kusanachitike kumene chiukisiro chake. Ndipo anati zonse mwadzidzidzi ine ndinabwera mu malingaliro ake. Ndipo anati iye anathamanga natuluka kuyamba kulira ndipo iye anayamba kupita panja ndipo iye analondoleredwa iye ndi munthu yomwe amapanga zinthu kuchokera ku miyala amagubuduza miyala ine ndimatanthauza anati iye anapita kumene iwo amati mtanda unakumbiridwa pansi ndipo iye anangogwetsapo anaswapo ndikuswa chaching'ono cha mwala chonga ngati inchi mbali zonse kapena china chake anawuyika iwo muthumba lake ndipo anawukonda kuti awubwerese iwo kwawo pamene iye anatero china chake chinanena kwa iye ukampangire mbale planamu zomangira manja amalaya kuchokera mwa iwo chotero iye anawuyika iwo muchidulo ndipo iwo unasintha mtundu kuchokera ku mwala wooneka ngati laimu wamba mkukhala mwala wa magazi ndipo iye anapanga zomangira mikono ya malaya ndipo pamene iye anazipereka izo kwa ine iye anali asanazindikire koma kudusa pakati pomwe pa zomangira mikono ya malayazo panali kamzere kowongoka kopapatiza kaji ine ndazivala izo usiku uno kuti ndipempherere wodwala mwaona mtundu wa mwala wa magazi monga magazi wowukha wokhala ndi mzere wowongoka wopapatiza wokudusa ponsepo ndendende basi tomwe uneneri wake unanena njira yowongoka ndi yopapatiza mwaona mu uneneri ine ndinazisonyeza izo kwa iye dane ngati wokumvetsera kuno iwe kapena mbale lodi aliyenseyo usiku uno kukhala usiku wakachitidwe kachikale pamene ife titi wapempherere wodwala ine ndili wokondwa kumayenda njira yowongoka yopapatiza iwe njira ya uthenga njira ya mawu ndi ambuye wathu yesu khristu mulungu akudaliseni inu nonse tsopano ndinu abwino kwambiri kukuyankhulani ine ndimangoyankhula nthawi yayitali ndipo ine ndikhala nanu inu pano motalika kwambiri bile anati pali anthu pakati pa 300 ndi 400 woti apemphereredwe chotero ine ndingoyenera kuti ndifulumire ndi uthenga wathu mwamsanga monga ndingathere ndiyeno nkuwapempherera wodwala tsopano kwa anthu mu Arizona loweluka likudzali usiku ife tili ungoku sindikukhoza konse kulingalira za dzina la mzinda umenewu Yuma Arizona kwaphwando chotero ndiye mu California ife tikatsatira limodzi nawo la mulungu m'mawa ku Los Angeles ndi malo omwe anenedweratu kuti tikakhaleko usiku uno ine ndikufuna kuti nditenge mutu kuchokera mu lemba tili tiyankhulire ine ndinali nditakhala mu kafeteria lero mu kafeteria ya Morrison mbale Jack akazi awo ine ndi mkazi wanga ife tinapita ku kafeteria ya Morrison kuti tikakhale ndi nthawi yaing'ono limodzi tinali tisanapitepo kwina akazi anali asanakhalepo limodzi uko kunali munthu wang'ono anayenda nadza kwa ine dzina lake ndi Green iwo ndi bambo wake ambale Pere Green ndipo iwo anati inu mukudziwa mbale Branham inu munali kuyankhula za John Pini usiku wina ndizokwenikweni ndi chiyani chija Pini ya tsitsi iye anati inu munali kuyankhula za John ya Pini anati ine ndakupezerani inu John Pini iwo anayipereka iyo kwa ine tsopano iyi ndi John Pini madona iyo singagwire ntchito mu tsitsi John Pini iwo anati iwo anakhala akuyigwiritsa iyo kwa zaka kuti izigwira masamba a baibulo lake limodzi chotero iwo anati ine ndikupatsani inu John Pini yeniyeni chotero mbale Green ngati inu muli muno pena pake kapena kumvetsera kuno John Pini ija ndi yabwinodi iyo ikungozigwira izo mwabwino tsopano ife tikufuna kuti tilowe mu malemba pomwe pano ndipo ine ndikufuna inu kuti mutembenuzire ndi ine tsopano ku Masalimo 55 ndiyeno ndiponso Mateyu 3 ndipo phunziro langa usiku uno linali nkhani ya mbale Ernie pa mapiko a nkhunda yoyera mwachipale tsopano ine ndikhoza kukhuza zolemba zonse ndi malemba omwe ine ndili nawo pano pa ine ndingokhala ngati ndilumphe pa zingapo za izo ndi chifukwa kuti ine ndinalonjeza uthenga ambuye akalola ku Yuma loweluka likudzali usiku ine ndikufuna kuti ndidzalalikire pa zofunikira za mkwatulo ngati ambuye alola mu Masalimo 53 ine ndikupempha kukhulupira kwanu Masalimo 55 cherani khutu mwati bwanji 55 inde bwana cherani khutu pemphero langa o mulungu musati mudzibise nokha kwa pembedzero langa samalani za ine ndipo ndimvereni ine ndikubula mukudandaula kwanga ndikupanga phokoso chifukwa cha liwu la mdani chifukwa cha kusausa kwa oyipa pakuti iwo aponyera kusaweruzika pa ine ndipo mwamkwiyo iwo akundida ine mtima wanga ukundipweteka kwambiri mkati mwanga ndipo kuopsa kwa imfa kwagwera pa ine kupanda mantha ndi kunjenjemera kubwera kwake zabwera pa ine ndipo choopsa chandigonjetsa ine ndipo ine ndinati oh kuti ine ndikadakhala nawo mapiko onga nkhunda pakuti pamenepo ine ndikadawulukira kutali ndikukakhala pa mpumulo taonani ndiye ndikadakayendayenda kutali komwe ndikumakakhala ndili mu chipululu sela sela amatanthauza amen Davide wokonda kuthengo pamene iye anali atasautsika ndipo anthu sankakhoza kumukhulupirira iye ndipo adani anali atabwera pa iye iye anati ngati ine ndikanakhala nawo mapiko ankhunda ine ndikanawuluka kupita ku chipululu ndikumakakhala ndili kumeneko ndi nthawi zingati zomwe ine ndalingalira chinthu chimodzimodzi icho ngati ine ndikanatenga mfuti yanga kuyitosa pakhoma ndi chikwama cha msasa wanga nkupita mu chipululu umo ndikusakabwelera konse kachiwiri ine ndawafunsapo ambuye ngati ine ndikanakhala moyo kuti ndidzalione tsiku ine ndimawufuna konse mwambo wa maliro ine ndinati ngati ine ndikanakhoza kungopita muthengo kwina kwake kukamukhazika blondi wokalambayu motsamilisa mtengo iyo ndi mfuti yanga mundikhulukire ine ndikunena izo pachifukwa cha mkazi wanga wa klapoyo inu mukudziwa mfuti iyo mbale kuno anandipasa ine zaka zapitazo ine ndapha nyama 55 ndiyo mopanda kuphonya kuombera zina mwa izo pa mayadi 7 mpaka 800 ine ndimaitcha iyo blondi chifukwa mkazi wanga ndi watsitsira brown chotero iye anati ine ndimaganiza mochuluka za mfutiyo kuposa momwe ine ndimachitira za iye koma chotero ine ndikanafuna kukayika iyo motsamilisa mtengo ndikuti ambuye mumulole joseph adzayipeze iyo tsiku lina ine ndikanafuna ndidatenga mapiko ankhunda ndikuwulukira kwina koma chimodzimodzi monga nthawi imodzi uko kumapiri ndikuyangʼana mphungu ndi kuyiona iyo ikuwuluka patali inu mukuyidziwa nkhani yanga ya iyo ine ndinati tizabwino kukhala ndili kuno ambuye monga petro anati ife tikhoza kumanga akachisa atatu koma pansi pa phazi la phiri odwala ndi osautsika akudikira otayika ndi omwe akufa akudikirira chotero tiloleni ife tichite zomwe ife tingakhoze pamene tukadali masana ndipo tsiku lina padzakhala mapiko amphungu yoyera ati adzatsike pansi iye adzatinyamulira ife kwina tsopano mu mateyu 3:16 ine ndikufuna kuti ndiwerenge 16 ndi 17 ndipo yesu pamene iye anabatizidwa anapita molunjika kutuluka m'madzi ndipo taonani miyamba inatseguka kwa iye ndipo iye anaona mzimu wa mulungu ukutsika monga nkhunda ndikutera pa iye ndipo taonani liwu lochokera kumwamba likuti uyu ndi mwana wanga wokondedwa mwa yemwe ine ndikukondweramo bwino mwakuyankhula kwina mwa yemwe ine ndikukondwera kuti ndizikhalamo tsopano ife tikufuna kuti tiyankhule maminiti pang'ono pa mbalame iyi nkhunda nthawi zonse yakhala ili imodzi ya mbalame zanga zozikonda ndipo ndikamaganiza za nkhunda nkhunda ili kwenikweni ndi njiwa zili mbalame yofanana nkhunda ndi njiwa yapakhomo zili zonse za banja limodzi ine ndaziyang'anapo izo ndipo izo zili mu banja lofanana nkhunda ndi njiwa izo zonse ndi za mʼbanja lofanana zizolowezi za mbalame izi ndi zapazokha ine ndinalalikira kuno zaka zina pang'ono zapitazo mu msonkhano wa mhema kunja uko ndi mʼbale mo pa mwana wankhosa ndi nkhunda ine ndikulingalira inu nonse mukuzikumbukira izo ndimomwe kuti nkhunda ndi mbalame yaukhondo kwambiri yomwe ife tili nayo ndipo mwana wankhosa ndi nyama yofasitsitsa yomwe ife tili nayo izo zonse zili mbalame ndi nyama za nsembe kukongola kwake momwe izo zikuyimirirwa apa monga Yesu kukhala mwana wankhosa ndi Mulungu kukhala nkhunda ndipo nkhunda tikanati itere pa nkhandwe chikhalidwe chake sichabwino iyo sikanati itere pa galu chikhalidwe chake sichabwino iyo inkayenera kuti ikhale pa mwana wankhosa zikhalidwe ziwirizo zimayenera kuti zikhale zofanana ndipo umo ndi momwe ife tiyenera kumakhala tili zikhalidwe zathu ziyenera kusintha kuchokera pa wochimwa wobangula nkukakhala mwakufasa kwa mwana wankhosa ndipo kodi inu munazindikira kuti nkhunda inatsogolera mwana wankhosa ngozindikirani mwana wankhosa anapinyolisa chilichonse chimene iye anali nacho pa nkhunda ndipo toonani kumene nkhunda inamutsogolera iye kukapachikidwa chifukwa cha machimwa ife tonse tsono nkhunda ya Mulungu ankafuna kuti amuyimire mwana wake iye anayimiridwa ndi nyama yoyeretsetsa ndi yophasitsitsa pa dziko lapansi cholengedwa chapadziko koma pamene Mulungu anadziyimira iye yekha mmiyamba zinali mwa mbalame yophasitsitsa ndi yoyeretsetsa kwambiri yomwe ilipo mmiyamba nkhunda tsono nkhunda zimasiyana ilipo mitundu yambiri ya kusiyana kwa izo kawirikawiri nkhunda lathu lokhala ngati mbalame yooneka motuwa ndiyeno ilipo nkhunda yobuma ndiyeno pali nkhunda ya madzulo iyo imatchedwanso nkhunda ya sorona yomwe ife tili nayo kumanyumba iyo ndi kanthu kakang'ono kotuwa kakang'ono kanthu kakang'ono kwambiri kokhala nayo milezo yofira pa mapiko ake ilipo mitundu yambiri yosiyana ya nkhunda ndipo izo zimasiyana mu mitundu chotero mulinso chinthu chomwecho mu njiwa tsopano nkhunda ndi nkhunda yomangidwa mosamvetseka kwambiri chifukwa zizolowezi zake nzoti iyo singakhoze kudya chilichonse chomwe chili chosayela iye sangakhoze basi kuchita izo ta iye sanamangidwire izo tsopano ine nthawi zonse ndayankhula za nkhunda kukhala chiphiphiriso cha Mulungu ndi khwangwala kukhala chiphiphiriso chawachinyengo khwangwala akhoza kukhala pa nyama yakufa kale ndi kumadya utali wa tsiku lonse ndikulukira kunja mmunda momwe ndikumakadya tirigu ndi nkhunda koma nkhunda ikhoza kudya tirigu inobwino koma iyo singakhoze kudya nyama yakufa mwaona iyo singakhoze basi kuchita izo iyo singakhoze kuzimeza izo ndipo ine ndinkadabwa chifukwa chimene iyo singakhoze kuchita izo izo zonse ndizowuluka zonse ndi mbalame koma chifukwa ndikapangidwe ka izo ndipo umo ndi momwe ziliri ndi mkhristu weniweni mkhristu wachipembezo chabe akhoza kungotenga chilichonse koma weniweni mkhristu wobadwa kachiwiri sangakhoze kutenga zinthu za mdziko iye ndiwopangidwa mosiyana ine ndinapeza kuti nkhunda ilibe ndulu iliyonse mulibe ndulu mwa nkhunda pa iyo imaisowa iyo chotero ndi momwe ziliri ndi mkhristu iye samaswa kuyipidwa kulikonse mwaona pa iye akhoza kumadya chakudya cha Mulungu chokha ndipo izo sizitengera kuyipidwa kuti uzigaye zimangotengera chikondi mwaona chotero iye kuti ugaye chakudya kuyipidwa iwo amati chabwino iwo amasiyana nawo iwo koma chikondi nthawi zonse timawalandira iwo awa Mulungu tsopano iye alibe ndulu choterono iye sangakhoze ndizo basi zotsutsana ndi iye kuti azidya chilichonse choyipa ndipo ngati iye akanatero icho chikanamupha iye koma palibe toopsa iye sati achite icho pa iye alibe nkhwiru ya icho ndipo umo ndi momwe ziliri ndi mkhristu weniweni kodi inu mumadziwa mkhristu weniweni samakhala nalo ngakhale tchimo lililonse lowerengedwera kwa iye Davide anati wodala ndi munthu yemwe Mulungu sazawerengera tchimo kwa iye pamene inu mwatsukidwa ndi magazi a mwana wankhosa osati mwakudzipangisa kukhulupirira koma weniweni magazi a mwana wankhosa Mulungu tamawerengera kwa inu kwa chilichonse chomwe chachitidwa pa inu muli pansi pa magazi ndipo iye samaziona izo pali nsembe ya magazi chinthu chokha chimene iye angakhoze kukuonerani inumo ndi momwe iye anakuonerani inu asanayikidwe maziko a dziko pamene iye ankayika dzina lanu mu buku la moyo wa mwana wankhosa ndichonse chomwe iye angakhoze kuyang'anapo chifa inu munawomboledwa kwa chilichonse chimene chinayamba chachitidwapo inu mwatsukidwa mu magazi a mwana wankhosa chotero mulibe ndulu mwa inu mulibe moji kaidwe chosa yela mainu ifuwa chakuti magaza mwana wangosa achita izi ndipo mulungu sangakhoze kuwerengera tchimo kwa inu kutakhala nayo kale nsembe ya tchimo ili yapo ikukuyembekezerani inu chabwino inu mukuti izozi kundipatsa ine malo ochuluka ndiye mbale Branham ine ndikhoza kumachita zomwe ine ndikufuna kuchita ine ndawi zonse ndimachita ndawi zonse koma pamene munthu angakhoze kuona kwenikweni zomwe yesu anamuchitira iye ndikutembenuka ndikukachita china chake chosiyana ndi iye izozi kusonyeza kuti iye sanalandire konse Khristu ine ndili naye mkazanga wang'ono ali kumbuyo uko iye ndi wazaka 10 kucheperapo kwa ine ndipo iye ali ndi imvi monga ine ndilili kwanta kuti iye wayima pakati pa ine ndi dziko lakunja ngati ine ndinali kupita kutsidya kwa nyanja ndipo ine kodi ili ndikanakhala banja loti uzikhalamo ngati ine ndikanalisonkhanisa banja langa mozungulira ine ndikunena yang'ana kuno mkazi wa Branham iwe ukuyenera kuti uzizindikira kuti ndiwe mkazi wa William Branham iwe usati uzikhala ndi amuna wena pamene ine ndikhala nditapita iwe usati uzitembenuzira maso kwa mwamuna wina aliyense ndi zinthu zonse izi iwe usati uzizifunitsa mkomwe ngati iwe utero pamene ine ndikabwererako ine ndizakusudzula iwe ndipo iye akanapotoloka ndikuti tsopano mwamuna wanga wabwino ine ndikufuna ndikuwuze iwe china chake nanenso iwe usati ukatengere mkazi wina kokayenda pamene iwe upita iwe usati uzikachita izi ndizo ngati wokatero ukangodzilingalira wekha kuti wasudzulidwa pamene iwe uzibwera kumuti tsopano kodi ilo silikanati likhale banja lokondeka mwaona ayi ngati ine ndimamukonda iye kwenikweni ngakhale ine ndikukhulupira kuti ngati ine ndikanati ndilakwise ndikuphonya ndikuchita china chake cholakwika ine ndikukhulupirira iye akanati andikhulupire ine pa icho chifukwa iye amandikonda ine ndipo ngati iye akanatero ine ndikukhulupirira ine ndikanamukhulukira iye pa icho pa ine ndimamukonda iye koma ngati ine ndimamukonda iye chotero kola ngati ine ndikumukonda iye monga choncho iye alibe choti adandaule ngakhale iye akanati andikhululukire ine ine sindikanati ndimupweteke iye popanda chifukwa ine ndikanamvelera ngati munthu wochimwitsitsa mu dziko ine sindikanakhoza kuyembekezera miniti yomwe ine ndikanakamuwuza iye zomwe ine ndinazichita chifukwa ine ndimamukonda iye chabwino ndizo ngati ine ndimamukonda iye ndi chikondi cha filiyo chonga choncho tingakhale chokulirapo bwanji chikondi changa cha agapo kwa yesu khristu ngakhale ine ndikanati ndizisita ndudu ine sinyakeropo mu moyo wanga koma ngakhale ine ndikanatero iye akanakhoza kundikhululukira ine chifukwa cha izi ine ndikukhulupira iye akanatero ngati ine ndikanatenga chakumwa ine sindinatero mu moyo wanga koma ine ndikukhulupira iye akanandikhulukira ine pa ine ndipo ine ndimamukonda iye mochuluka kwambiri mulungu andithandize ine ine sindikufuna kuti ndichite chilichonse chonga izo mwaona chifukwa ine ndimamukonda iye chinthu chimenecho chinachoka mwa ine chifukwa pamene iye anandisinda ine kuchokera pa khangwala kukhala nkhunda izo zinapangisa kusiyana mphwiru zanga ndi zinthuzo zinandichokera ine ndiye tchimo tili kuwerengedwera pa ine chifukwa ine sindikulinga kuti ndizichita izo izo sizili mwa ine kuti ndizizichita izo tsopano chinthu china chachikulu chokhuza nkhunda iyi iyo ndi mbalame yachilendo kodi inu munayamba mwaziona mbalame zonse imozi ya mbalame zanga zozikonda ndi pwiti tsopano anyamata inu musiye kugenda pa apwiti yanga mwaona pa ine sindikufuna kuti inu muzichita izo kuti wanga inu mukudziwa momwe iye anakhalira ndi chifuwa chofira inu mukudziwa tsiku lina panali mwamuna akufa pa mtanda palibe yemwe akanati amuthandize iye mulungu anali atamusiya mwamunayo ndipo iye anali akufa manja ake anali ndi misomali mwa iwo mapazi ake ndi mbali mwake mukukha chisoti pamutu wake ndi minga magazi akuyenderera pa nkhope yake ndipo panali mbalame yaing'ono yomwe ikadutsapo yaing'ono mbalame ya Brown ndipo iyo inayang'ana pa izo panali inaganiza awo anali maonekedwe omvesa chisoni kwambiri omwe iye anayamba wawaonapo ndipo iye ankadziwa kuti iye anali mbalame yaing'ono chabe koma iye anayang'ana pa misomali yaikulu kwambiri ya nkhanza ya chiroma itagomeredwa mudzanja lake ndipo iye anawulukirapo ndi mulomo wake waung'ono ndipo ankayesera kuti ayisolole iyo iye anasambisa chifukwa chake chonse ndi magazi. Kuyambira pamenepo icho chakhala chili chofira. Ine ndikufuna chifuwa changa chipimbidwe ndi magazi ake nachonso. Kuterezera iwo pamene ine ndizabwera kudzakumana naye. Ine ndimamukonda kuti wang'ono. Koma inu mukudziwa kuti wang'ono amayenera kuti azisamba. Koma inu mukudziwa ngunda simasowa kutero. Ayi, iyo ili nawo mtundu wina wa mafuta mkati mwayo omwe amamusanulira iye kumusunga iye mwaukondo kuchokera mkati mpaka kunja. Inu mukuzidziwa izo. Ngunda ili nawo. Ngunda imadzisira yokha mafuta. Kodi inu munayamba mwainyamulapo imodzi mkunungiza fungo limenelo pa iyo njiwa kapena china chake? Awo ni mafuta omwe amatulutsidwa chokela mkati mwa iyo kubirake ndilo pangidwa ndi mokhala mafuta omwe amasunga nthenga zake ndizonse zilizoyera kunja chifukwa iyo ndiyo dziyeresa kuchokela mkati mpaka kunja. Ndikokulondola iye ndi mbalame yaing'ono yododometsa. Tsopano ine ndikudziwa inu mukhoza kuzisaka izo kuno. Ine ndikuganiza mu Louisiana musati muzichita izo. Oh Ines, ndingakhoze kuchita izo. Ine ndikuganiza ngati ine ndikanakhala wanjala izo zikanakhala zabwino. Koma ine sindingakhoze basi kukoka chowombera pa imozi ngati ine ndikanati nditero. Pali ngunda ili ndi chinthu chachikulu chachilendo mbanja mwathu. Tsiku lina pamene agogo wanga iwo anabwera kuchokera kuno ku Kentucky kumalo a Cherokee. Iye anali akufa mkazi wang'ono ndipo iye anali iwo anali. Ine ndikuganiza iwo amachitcha icho chifuwa chachikulu kapena china chake. Iye anali akufa ndipo agogo amuna anagwera pansi pambali pakama pamene amayi azakhali abedi azakhali ahauli onse iwo anagwera mozungulira kamayo. Amalume achale nyamara wang'ono kwambiri wa usinkhu wa zaka zinayi mwana amayi akulu mwaonse pokhala pafupi usinkhu wa zaka 12. Ndipo iwo anali atalipesa tisilawo lakudalo pakamapo. Ndipo iwo anayamba kuimba thandwe la mibado dzibiseni ine ndilole ine ndidzibise ndekha mwa inu. Pamene iwo anali akufa agogo amuna pa nthawi iyo sanali mkhristu. Ine ndinawabatiza iwo pa usinkhu wa zaka 87 mudzina la Yesu Khristu paphazi la msinje uko kumene mngelo wa Ambuye anaonekera. Koma pamene iwo anali akuimba nyimbo iyi ndi manja awo ang'ono ofoka ataopeza mmwamba nkhunda inawulukira pa khomo. Inabwera mozungulira inadzakhala pansi pamwamba pakama inayamba kulira. Mulungu anautenga moyo wawo. Ine ndinapita ku London, England ndi mbale Jack ndinso mbale Gordon Lindsay. Ndipo uko kunali kuli mkazi dzina lake Florence Nightingale amadzinena kuti yali. Ine ndikuganiza chizikulu chachikulu chachikazi kapena china chake cha malemu Florence Nightingale yemwe anandilembera ine makalata ambiri. Iye anali ali komwe uko mu South Africa akufa ndi cancer. Ndipo iye anali ndi chithunzi inu munachiona icho mu buku. Ine sindinayambe ndaona wachivu ndi wonga uyo mu moyo wanga. Mbale Jack ine ndikukhulupirira anali ndi ine tsiku limenelo. Ife tinakalowa mu nyumba ya atumiki ku nyumba ya wolondolera kuseri kwa Chalichi kumene iwo anali anamubweretsako iye. Pamene ife tinali tikadali panja kumene ndege zimatererako iwo anatiitana ife. Ndipo iye anali ali mu ambulance kugwapo anali ataulusidwa kuchokera uko ku South Africa atadziwa kuti ine ndinali kubwera ku England pa nthawi imeneyi. Mtumiki anamutengera iye ku nyumba ya wolondolera totero ife tinapita ku seli uko kukamupempherera iye. Ine ndawaonapo anthu ambiri odwala koma mikono yake yaing'onoyo tinkaoneka kuposa inchi kukandapala kwake. Chigaza chake chake pamene icho chimalumikiza nira pamodzi iwe umakhoza kuchiona ichi. Ndipo iye miyendo yake mwamba umumomwe chamchunu mwake sizinali kupitirirapo pafupi mainchi awiri kupingasa kupalokha. Ndipo iye sankakhoza kukweza manja ake. Iye anali atafoka kwambiri kuti angakweze manja ake. Ndipo iye anali kuyesera kuti anene china chake. Ndipo ine sindinkakhoza kumumvetsa iye. Ndipo pamene ine potsiriza ndinafika pakumva ine ndikukhulupirira kupyolera mwana mwino. Iye anati mbale Branham mupemphere kuti Mulungu andilole ine ndife iye samakhoza sankafuna kuti akhale moyo. Ndipo ine ndinazindikira, ndipo misozi inali kuyenderera kumbali ya mafupa amenewo pa nkhope yake. Kumene iye amapeza chinyezi chokwanira kuti iye azilira, ine sindikukudziwa. Chifukwa misempha yake inali itafota, ndipo iye anali ali muchikhalidwe choyipa. Nditabwera kuti ndidzapempherere odwala, ine sindikanakhoza kumupempherera iye kuti afe. Koma iye ankangooneka ngati sakanakhoza kufa, iye ankangokhalabe alipo. Ine ndinagwera pansi ndi mʼbusa wanu muchipinda kuti ndipemphere. Ndipo pamene ine ndinagwera pansi kuti ndipemphere, nkhunda yaing'ono inawulukira pa zenera inayamba kulira. Pamene ine ndinasiliza kupemphera, ine ndinkaganiza iyo inali nkhunda yowetedwa uko penapake chifunga kunja momwe England ali chisumbu cha British kumeneko. Ndipo nkhunda yaing'ono iyi inasiya kulira ndipo inawulukira kwina. Ine ndinapitapo ndipo ndinakayika manja pa iye ndikuyitanira dzina la Ambuye. Ndipo mkaziyo ndi mkazi wamkulu kwambiri wa thanzi mwa mphamvu lomwe pa mapiko a nkhunda. Iyo imadzisunga yokha mwa ukhondo kuchokera mkati. Mkhristu amatero na Yesu, iye amadziyeresa kuchokera mkati. Izo zimayika nkhwizi, iye samasowa nthulu iliyonse kuti igaye chilichonse chifukwa iye amazidya izo. Mwaona, iye ndi woyera kuchokera mkati mpaka kunja. Tsopano ife tikuzindikira kuti mbalame iyi zinthu zambiri zomwe ine ndazilemba pano kumakoloko kupitirira kusuntha kuzungulira. Mbalame iyi nayonso inkagwiritsidwa ntchito muchipangano chakale kwa nsembe, kwa chitetezero ndi kwa chiyeretso. Tiyeni tingolozera kuno kwa pamozi mu Genesis 15:9. Tiyeni tilingalire chandime iyi kwambiri yokha. Tsopano Abrahamu anali anamufunsa Mulungu pano omwe iye akanati achitire izi. Ndipo Mulungu akuwapangisa mawu ake kubwerera kwa Abrahamu. Ndipo iye akuchita izo mwa njira yachilendo. Kuyambira ndi pafupi, tiyeni tiyambire pandime ya 1. Ine sindikukonda kuchithamangitsa. Zitachitika zinthu izi, mawu a Yehova anadza kwa Abrahamu mumasomphenya. Maona, Abrahamu anali mneneri, kotero iye ankaona masomphenya. Usaope ayi Abrahamu, ine ndine chishango chako ndi mphoto yopambana, Yehova Nisi. Maona, ndipo Abrahamu anati Ambuye Mulungu, zindikirani a wankulu, Ambuye Mulungu Elohim, mukuona, Ambuye Mulungu mumasomphenya, inu mundipasa chiyani ine kuona kuti ndine wopanda mwana? Ndipo wantchito wa nyumba yanga ndi Eliezer uyu wa ku Damasiko. Ndipo Abrahamu anati, taonani kwa ine inu simunandipatse mbewu, ndipo taonani mmodzi wobadwa mnyumba mwanga ndi wolandira cholowa changa. Ndipo taonani mawu a Yehova anabva kwa iye nati, uyu sati adzakhale wolandira cholowa wako. Anali atamupangira kale iye lonjezo inikudziwa. Osati onani apo pomwe Abrahamu akanati alephere, koma lonjezolo ndi lopanda mangawa pangano, lopanda mangawa. Koma iye yemwe adzabwere kuchokera mʼmimba mwakomomwe adzakhala wolandira cholowa wako. Ndipo iye ali usinkhu wa zaka 100 tsopano. Ndipo iye anamubweretsa iye kunja ndipo anati, yang'ana tsopano chakumwamba, ndipo uwerenge nyenyezi ngati iwe uli wokhoza kuziwerenga izo. Ndipo iye anati kwa iye, chomwecho zidzakhala mbewu zako zili. Munthu wopanda mwana ndipo tsopano ali usinkhu wa zaka 100. Ndipo iye anakhulupirira mwa Yehova, ndipo unawerengedwa kwa iye ngati chilungamo. Ndipo iye anati kwa iye, ine ndine Yehova amene ndinakutulutsa iwe mu Uri kwa Akaldiya kuti ndidzakupase iwe dziko kuti ulitenge ilo. Ndipo iye anati kwa iye, taonani Ambuye, kapena Ambuye, ine ndidzadziwa motani kuti ine ndidzalilandira ilo. Tsopano mvetserani kwa izi. Ndipo iye anati kwa iye, kanditengere ine ng'ombe ya zaka zitatu ndi mbuzi ya thazi ya zaka zitatu. Onani mafiriwo tsopano, usinkhu wa zaka 3, ndi mwana wankhosa wa usinkhu wa zaka zitatu, ndi bunda ndi mwana wa njiwa. Onse anthu ofanana, zonse zinthu zofanana. Waona izo zingagwirisidwa ntchito mu nsembe iye anali kusonyezeratu Yesu pangano linapangidwa inu mukudziwa momwe iye anazingambira izo pakati ndi momwe kuti izi pamene anthawi zakale pamene iwo ankatenga ankapanga pangano iwo ankakhoza kutenga ndi kulemba tigwirizanocho apo ndi kupha nyama kuyima pakati pa iyo kukhazula panganolo pawiri munthu mmodzi ankatenga gawo limodzi monga ochapa zovala achitchaina ankakonda kuchitira munthu wachitchaina pano iye sankakhoza kulemba chizungu kotero iye ankalemba pamenepo ndi kung'amba chiduswa cha pepala ndi kukupatsani inu kagawo ndipo inu mukukumbukira ochapa zovala achitchaina pamene iwo ankachita izi ndipo inu mbali zawo ziwiri zinkayenera kuti zifanane kuti iwe utenge zovala zako waona iwe sukanakhoza kumupusisa iye chifukwa iye ankakhala ndi mapeto wena icho iwe ukhoza kulemba mofanana dzina lako koma iwe sungakhoze kung'amba mofanana kawiri pepala limenelo mwaona chotero iye anali icho chinkayenera kumakhala chiri chiduswa chomwecho cha pepala chotero ndi momwe iwo ankachitira izo mu masiku akale litali kapena kale litali mu masiku akummawa iwo ankapha nyama kuyima pakati pa iyo kukhazula chiduswa chachikopa tambuzi pawiri wina amatenga chimodzi ndipo pamene pangano limakhala litatsimikiziridwa iwo ankabweresa ziduswa ziwirizo palimodzi ndipo izo zinkayenera kuti zilumikizane ndendende basi tsopano chimene mulungu akumusonyeza iye pano ndichi pa nsembe izi ali kuyankhula za khristu za momwe mulungu anamutengera yesu ku Golgotha ndi kukamung'amba iye pawiri ndipo analandira thupilo kumwamba uko ndipo anatumiza mzimu pansi pa ife kuti mzimu womwewo umene unali pa iye uyenera kuti ukhale uli pa inu kuti zilumikizane ndi thupi kuti ukhale mkwatibwi pa nthawi yotsiriza mukuona ngokulondola mukuona sadzakhala ali chipembezo tsopano iwo adzakhala ali mawu chimene iye anali mwaona koma monga mawu amenewo ayenera kuti abwere kwa mawu monga khungu muthupi la munthu inu mukudziwa pamene lanu thupi lanu likhala lili kumangidwa ilo silili khungu limodzi la munthu lotsatira la galu ndi lotsatira la nkhumba ayi onse ndi khungu la umunthu ndi momwe thupi la khristu lilili lonse mawu a mulungu osati gawo lokha la iwo mwambo wina utawonjezeredwa kwa ilo ayi ilo lonse ndi thupi la khristu tsopano ife tikupeza pano kuti iye anagwiritsa ntchito zonse mabunda ndi njiwa yayingʼono chifukwa izo ndi zabanja lomwelomwelo tsopano inu nthawi zonse chotero zindikirani ine ndingolozera kwa malemba angapo awa levitiko 12 ndi ndime ya 6 ife tikupeza pakuti dongosolo la akazi kuti ayeretsedwe ngati mkaziyo anali ndi mwana iye ankayenera kuti ayembekeze ngati iye anali mnyamata iye ankayenera kuti ayembekezere kwa masiku 33 asanati akalowe mu msonkhano ndi nkhunda kuti akayeretsedwe ngati iye anali ndi msungwana iye ankayenera kuti ayembekezere masiku 96 asanati akalowe mu msonkhano tsopano ife tikupeza pa ndime ya 6 ndipo pamene masiku akuyeretsedwa kwake akwanira kwa mwana wa mwamuna kapena kwa mwana wamkazi iye azibweretsa mwana wankhosa wa chaka chimodzi ikhale nsembe yopsereza ndi njiwa kapena bunda ikhale nsembe yauchimo kukhomo la chihema chokomanako kwa wansembe mwaona iye sangakhoze kubwera umo apobe chifukwa masiku ake sanasilizike apabe koma iye akhoza kupereka izi kwa wansembe pa khomo mwa nsembe yake mwaona mwina bunda kapena njiwa yayingʼono izo zonse ndi zabanja lofanana tsopano izo zinkagwirisidwa ntchito mwachitetezero ndipo mwachitetezero kwa tchimo nkhunda imodzi kapena kwa khate chomwe chili choyimira tchimo iwe unkabweresa nkhunda ziwiri kuti umodzi unkachotsedwapo unkazolitsidwa pansi ndipo inkawukhira pa imodzi inayo ndiyeno nkhunda inayo inkamasulidwa ndipo pamene nkhundayo inkawuluka iyo inkasambisa nthaka ndi magazi ake a inzakeyo ndipo magazi ankafuwulira kwa mulungu woyera 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 ali ambuye mulungu kodi inu simukukhoza kumuona mzanu wakufa yesu khristu anaphedwa ndipo anakonzedwela pa ife kuti ife tizipita mwaufulu tikufuula woyera 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 kwa Ambuye. Ndi zoyimira zokongola bwanji ndikukumba ine ndikanakhala dzili ulina. Popano fanizitsani mzimu woyera waukulu monga ife tangowerengera mu chivumbulutso 3:16. Inkagwiritsidwa ntchito ndi Mulungu mwachizindikiro nkhunda iyi inali. Noa anapatsidwa chizindikiro monga mʼbale wangoyimba za izo. Mulungu anali wosasangalatsidwa ndipo panalibe kanthu kakanaletsa mkwiyo wake. Pakuti iye anati tsiku limene inu mudzadya za iwo tsiku limenelo inu mudzafa. Ndipo Noa anali atapeza chisomo ndi Mulungu ndipo anali atamanga chombo molingana ndi mamangidwe malangizo kani omwe iye anali atamupatsa iye. Ndipo iye anali atayandamitsidwa pamwamba. Ine ndikukhoza kulingalira zake zomwe zinkachitika mu masiku amenewo pamene iwo ankati bambo wokalamba uyu pamwamba pa phiri wotendeka wachikulire akumanga chombo akuti ivumba mvula ndipo iyo sinayambe yavumbapo. Koma iyo Noa anati iyo ivumba muli monse. Yeno ine ndikuwudzidwa tsiku limene iye analowamo. Ine ndikuganiza lomwe sindingakhoze kuganiza za tsiku lomwe linali. Ine ndikukhulupirira tsiku la 17 la May. Noa anakalowa mu chombo ndipo Mulungu anatseka chitseko ndipo mitambo inayamba kumabwera, mvula inayamba kugwa, ngalande zinayamba kudzaza, akasupe amakuya akaphulikira, mitsinje yonse italavula madzi ake. Potsiriza wanthu analowa mu nyumba zawo anakwera pamwamba. Chombo chakalecho chinali chitangokhalapo pomwe modzimodzi basi. Panapita kanthawi pamene ochuluka anayamba kubwera mozungulira icho. Icho chinayamba kukwera mmwamba ndi mmwamba. Anthu ankagogoda pakomo ndi kumafuula koma izo sizinachite ayi ubwino uliwonse. Noa sakanakhoza kuchitsegula chitsekocho. Mulungu anachitseka icho. Mulungu ndi mmodzi yekha angakhoze kuchitsegula icho. Chomwecho izo zili kwa chombo chathu Yesu Khristu. Mulungu anatsegulira chitseko kwa ife pa Golokota. Iye adzachitseka icho chimodzimodzi basi monga iye anachitsegula icho. Ndipo icho chinayandama ndipo pang'ono ndi pang'ono mwina kuya kwa mayilo pamwamba pa dziko lapansi pamene dziko ili linali likudzandima pa njira kuchoka mnjira yake ya chizolowezi ndipo mozungulirazungulira icho chinapita ndipo zipita ndi mitengo ndi pamwamba pa mapiri ndi zina zotero kukangika kwa masiku 40 ndi mausiku. Ndipo pamene mphepo zinayamba kutha mkwiyo wa Mulungu ndiwoopsa. Ndipo ndi chake ndi changwiro ndi chau Mulungu ndipo mkwiyo wake uli basi wauzimu basi wauzimu monga chikondi chake chilili chifukwa iye ayenera kuti apereke chiweruzo pa iye ndiwoweruza. Iye ndiwopereka lamulo ndipo lamulo lopanda chilango chilamulo chotero payenera kukhala chilango kwa lamulo. Ndipo inu mukalakwira malamulo a Mulungu ndi pamene inu mumalipira mwachilango. Tsono ife tikuzindikira kuti Noa akayandama kumeneko mosakayika atadwala mnyanja chifukwa cha kubangula konseko ndi maphokoso ndipo mkwiyo wa Mulungu kuphwanya ndi kupela ndi kufula ndi zina zotero. Ndiye kunayamba kuchita bata palibe chinachitika. Masiku anadutsa panalibe chinachitika. Mwina chakudya cha zinyama ndi zina zotero inayamba kuchepa palibe chinachitika. Zotero iye anaganiza ndikudabwa ine sindikukhoza kuona kunja. Chombo chinali chitamangidwa motero pamene iwe ulowa mmenemo munali zenera limodzi lokha mwa icho ndipo ilo linali pamwamba pomwe. Iwe sunkakhoza kuyangana mbali, iwe sunkakhoza kuyangana njira iliyonse koma molunjika mmwamba ndipo umo ndi momwe chombo Yesu Khristu alili. Inu simungakhoze kumayangana pa mzanu winayo. Inu simungakhoze kuyangana pa chilichonse koma Khristu pamene inu muli mu chombo chifukwa pali khomo limodzi lokha ndipo iye ali khomo limenelo lomwe ife timalikamba mmawa uno. Inu muyenera kumapitirira kuyangʼana mmwamba
chifukwa iye amene angayike dzanja lake pa khasi ndipo angakhale kungotembenuka kuti ayangʼane m'mbuyo sali woyenera pakulimako. Tsopano monga zilili muchombo ichi ndipo iye ankakhoza kumaona kuwala ndi mwina mwake kuwala kwa dzuwa koma iye ankadabwa kumene iye anali. Chombo chinali chikuyandamabe iye ankakhoza kumawamva mafunde akugunda mbalizo koma iye ankadziwa kuti anakhala ali masiku ambiri ndithudi madzi anali akuphwera pa nthawi imeneyo. Chotero iye anapita ndipo anakatenga mbalame yosadalirika yodzadzalika ndipo iye anayiyesa iyo ndipo iye anayitumiza iyo panja iyo inali khwangwala ndipo khwangwala ameneyo sanabwerere konse chifukwa iye anapeza zokondweresa kunja uko kunja kwa chombo cha Mulungu. Iye anawuluka kuchokera ku thupi limodzi lovunda kale kupita kwa lina akudya mitembo ndi zivundi zomwe zinali kuyandama pa madzi ndipo iye anali kugunditsidwa mwangwiro. Chotero atatha masiku angapo iye anayesera kachiwiri chifukwa iye ankadziwa iye sankafuna kuti akaponde kunja mu mkwiyo wa Mulungu. Chotero iye anayimasula nkhunda ndipo nkhunda iyi inali ya chikhalidwe chosiyana kuposa cha iyo sinali mwimba ngakhale kuti iyo inali mkanga ziwisi iyo ikhoza kokha kudya zinthu zoyela zangwiro ndipo iyo inali yogudisidwa mokwanira pa iyo sinkakhoza kupeza kanthu kalikonse kuti ingayikepo zitendene za mapazi ake iyo inabwelera mbuyo ku chombo. Nowa anati chabwino chigumula chikadalipobe ndiye iye anayembekezera masiku ena angapo ndipo iye anayitumiza kunja kachiwiri monga pemphero lake. O Mulungu, kodi mkwiyo wanu wapepesedwa? Kodi kodi mkwiyo wanu watha Ambuye? Kodi zonse zachitika? Ndipo iye anati tsopano ngati ine ndili nditumize iyo kunja pa nthawi ino iyo ingati ikakhale kunja uko ngati chigumula chatsika iyo ingati ikakhale koma iye anayitumiza iyo kunja mwapemphero ndiyeno pamene iyo inapita kunja uko ikulondoleredwa ndi Mulungu iyo inakalenga tsamba loyera kuchokera pa mtengo ndipo iyo inawuluka kubwelera ndi kukagogoda pa zenera kachiwiri. Mulungu anagwirisa ntchito nkhunda ngati chizindikiro iyo inabwelera ikunena kuti chigumula chatha ndiyeno Mulungu anatsegula chitseko ndipo iwo anatuluka ndiyo Genesis 8:8 ndiponso ndinagwirisa ntchito Mateyu 3:16 kachiwiri pamene mkwiyo wa Mulungu unali pa dziko lapansi ndipo apo panalibe njira mdima wa usiku pakati pa usiku mipingo inali itapotoza zinthu moteromo mpaka panalibe njira yochokera kwa izo ndipo kunali aphunzitsa abodza mitundu yonse ya zinthu ikubwerapo mitundu yonse yakudzinenera ikubwerapo koma Mulungu anagwirisa ntchito nkhunda kachiwiri izo zinamukondweretsa iye mwana wake Yesu anali atamukondweretsa iye mwabwino kwambiri mpaka iye anamuzindikiritsa iye tsopano iwo sankakhoza kukhulupirira kuti mwana uyu yemwe anabadwa kumusi uko kukhola lija modyesera mwansipu asanali bambo ake ndi amake oganiziridwa kuti ankati akwatirane iwo sakanakhoza kulingalira kuti Mulungu akanagwirisa ntchito chilichonse chonga icho chotero iye ankayenera kuti azindikiritsidwe kwa dziko ndipo tsiku limenelo uko ku mtsinje pamene iye anayenda anapitako kuti akadzitsimikizire yekha mbambande ya Mulungu yomwe ine ndimayikamba mmawa uno pamene iye anali kumvera ndayende kukalowa m'madzi tsopano ngati inu mungazindikire pamenepo pali phunziro lalikulu Yohane anali munthu wamkulu kwambiri pa dziko lapansi pa nthawiyo Yesu anati sipanayambe pakhala munthu wobadwa kwa mkazi wamkulu monga iye pa nthawi imeneyo ndipo iye anali mneneri inu mukukhulupirira izo tsopano kumbukirani ngati mawu a Mulungu akanatabwere kwa chilichonse mu dziko akanatakhale mneneri ndiyo nthawi zonse njira ya Mulungu kodi inu mukukhulupirira kuti Yesu anali mawu ataonetseredwa muthupi tsotero ilipo njira imodzi yokha yomwe iye angakhoze kubwera kuti asonyezedwe osati mwa ansembe ye sanapita kumeneko ndi kukati Kayafa kodi iwe ungakandisonyeze ine ngati iye akanatero iye akanapanga kulakwisa komweko kumene Davide anakuchita muphunziro lathu ku linalija maona ngati iye akanapita ku mpingo ndipo akanati kodi inu ungandisonyeze ine tangozindikirani pamene iye anabadwa ngakhale pamene iye anabadwa munthunzi wa mpingo ndipo iwo mwina analakuliza mabelu ndi chilichonse koma anali abusa omwe anamuzindikira iye ndi magi maona ndipo pano iye ali tsopano pa wokonzekera utumiki wake ndipo ngati iye ali mawu molingana ndi dongosolo lalikulu la mulungu mawu angakhoze kokha ambuye mulungu samachita kanthu mpaka poyamba iye atawawulula iwo kwa ntchito ake aneneri ndipo nthawi zonse kachitidwe kake kayenera kukhala kali pamene zisindikizo zinasekulidwa pamene china chilichonse chochitika chachikulu chilichonse chikamachitika mu dziko lapansi mulungu amaziwululira izo kwa aneneri ake ndipo yohane anali mneneri pakuti iye anali atanenera iye akanadzabwera ndiye uko kumbali ya phiri tsiku lina pamene kukambirana kunali kuchitika gulu la ansembe litayima mozungulira ndipo iwo anati kodi iwe ukutanthauza kuti undiwuze ine kuti iwe ukudzitcha wekha mneneri ndi kumayimapo muthope ilo osati mu mpingo chifukwa iwo sakanati akhale naye kuyima muthope ilo ndikumandiwuza ine kuti ola likuza lomwe yehova wamkulu yemwe anakhazikisa nsembe izi pamene yehova wamkulu yemwe anamanga kachisuli yemwe anadza mkati mwake monga lawira moto tsiku lidzaza lomwe nsembe ya pa tsiku ili idzachosedwepo iye anati padzabwera munthu ndipo iye ali pakati panu tsopano kina kwake kunja uku ndipo iye adzalichotsa timu ansembe anayipidwa ndi iye yohane anayang'ana mmwamba tsopano iye ndi chiyani mneneri ndipo pano pali mawu apo pakudza mawu akubwera molunjika basi kwa mneneri mpaka mu madzi yohane anati taonani mwana wankhosa wa mulungu yemwe achosa tchimo la mdziko ndi uyo apo ndi iyeyo yesu sanayankhule konse mawu anayenda mpaka m'madzi momwe ndipo ine ndikukhoza kuonapo atayima mu madzi amenewo taganizani za tsewerolo awiri akulukulu omwe anayamba agunda pa dziko lapansi mulungu mawu ndi mneneri wake zindikirani mawu akudza kwa mneneri mu nyengo iyi yachisomo m'madzi aha ine ndimaganiza inu munachigwira izi aha m'madzi vumbuluso loyamba la mawu linali mu madzi tsopano inu mukuona pamene mkwatibwi wayambira uthenga wa kuwala kwa madzulo m'madzi mawu mawu woona osati osakanizidwa ndi zikhulupiriro koma kudza kwa mneneri m'madzi mwa madzi zindikirani kodi inu mungakhoze kulingalira maso a mawu ndi maso a mneneri mkomana m'madzi oh ndi zochuluka kwambiri kwa ine apo panayima mneneri apo panayima mawu akuyang'anizana mu maso awina ndi mzake ndipo mneneri anati ine ndikusowa kuti ndibatizidwe ndi iwe bwanji iwe ukubwera kwa ine ndipo mawu anati izo ziyenera kukhala zoona tsopano ndiloleni ine ndipereke kasewero pano yohane ndiwe mneneri iwe ukuwadziwa mawu maona iwe wandizindikira ine iwe ukudziwa yemwe ine ndili ine ndikusowa kuti ndibatizidwe ndi inu yohane anatero yesu anati lolera kuti izo zikhale chomwecho ndikokulondola ndendende iwe uli nako kusowa kuti ubatizidwe ndi ine koma kumbukira yohane pokhala mneneri izo zikutika kamiza ife kabena zikuyenera kwa ife monga mau ndi mneneri kuti ife tikwanilise mau aliwonse aha pakuti Yohane ndini kumbuluso sopano Yohane iwe ukudziwa yemwe ine ndiri ine ndine nsembe ndipo molingana ndi mawu a Mulungu nsembe inkayenera kuti itsukidwe iyo isanati iperekedwe ngati nsembe tikulondola uko mawu mwana wa nkhosa ankatsukidwa ndiyeno ankaperekedwa mwa nsembe ndipo ine ndine mwana wa nkhosa ameneyo ndipo ine ndiyenera kuti nditsukidwe ine ndisanati ndiperekedwe kwa dziko mwa nsembe lolera kuti izo zikhale chomwecho Yohane pakuti izo zikuyenera kwa ife monga mawu ndi mneneri limodzi tabwino pangakhoze kukhala pali kulakwitsa tsopano chilichonse cha zinthu izi tsopano onani ngati ako kanali kachitidwe komweko Yohane akanakhala monga aliyense wa ife tonse totero iwo akanati ee ine ndikudziwa yemwe inu muli ambuye tabwino iye akanati dikira miniti ine ndine mawu mundu sazakhala moyo ndi mkale wokha koma ndi mawu onse eva anasiya amodzi koma inu muyenera kutenga mawu onse ndipo ine ndine nsembe imeneyo ndipo ine ndiyenera kuti nditsukidwe ine ndisanaperekedwe koma zomwe iwe wanena Yohane ndizoona Yohane pokhala mneneri akudziwa kuti mawu anayenera kuti akwaniritsidwe iye analolera izo ndipo anamubatiza iye ndipo pamene iye ankauka m'madziwo pamenepo panadza uthenga wochokera kumwamba pamapiko ankhunda uyu ndi mwana wanga wokondedwa iye anatumiza uthenga wachiwombolo wachisomo pamapiko ankhunda inabwera ikuwulukira pansi kuchokera m'miyamba mtendere pa dziko lapansi mafuna abwino kwa wanthu sembeyo inali itakonzeka pomwepo inali itaukisidwa itayeretsedwa mtumiki wake unali utakonzeka mawu omwe akanati awombole dziko lonse izo zatha nkhunda imagwiritsidwa ntchito mu baibulo ngati chipipiriso cha mtendere ndipo iyo imagwiritsidwa ntchito ndi mafuko ngati chipipiriso cha mtendere ife tilinawo mafuko dziko lathu limayimiridwa ndi mphungu ndipo zilipo mbalame zina za mafuko wena roma alinayo mphungu germany alinayo mphungu ambira iwo mbalame zazikulu za mumlengalenga koma mu zonse izo nkhunda imayimira mtendere mu mafuko onse ndi chinthu chakonsekonse basi monga mbale green ananena usiku wina mbale peregrine anati chipitiriso chakugonja ndikukweza dzanja lako dziko lililonse kukweza dzanja lako ndiko kugonja iye anati pamene iwe uyimba ukakweza manja ako m'mwamba iwe umadzipereka zonse ndiko nkhunda ndi chipitiriso cha mtendere mu fuko lililonse pajani izo zimachitidwa chifukwa chakufasa kwake ndi chifukwa cha kusalakwa kwake ndi chifukwa iyo imayimira mtendere chinthu china cha nkhunda iyo ndi mbalame yokonda pa khomo iyo imakonda kukhala pa khomo ndipo chinthu china chomwe ili iyo nthawi zonse ndi yokhulupirika kwa inzake nkhunda yayimuna kapena yayikazi yayikazi imapeza inzake mnyengo yokwerana waona ndicho chovomerezeka mchilengedwe chachikulu cha Mulungu ndichifukwa iye anamupanga Eva chochokera kwa china mukuona ngati iye akanati apangidwe monga zazikazi zinazo pamene nthawi idza yakukwerana kwake iye akanati azimpeza mzake koma iye amakhoza nthawi iliyonse waona ndipo umo ndi momwe zicho chomwe chili ine basi ife sitikufuna kuti tipite mu izo pa ine ndili nazo izo pa chikwati ndi chilekano ndi zina zotero ndi momwe izo komabe iye ndi wolemekezeka ndipo amabweresa ukoma uwo ndipo inu mukudziwa momwe ine ndinalalikirira pa izo usiku wina tabwino zindikirani iye ali nawo udindo waukulu koma nkhunda ili nthawi zonse zokulumbirika kwa inzake nthawi zonse samamusiya konse iye ndipo mundilole ine ndime apa pa miniti yokha kuti ndinene izi mkwatidiwoona nkhunda yayikazi ndi yokulumbirika kwa inzake nayonso iyo tingabayilemo mbalume iliyonse tiziphunziso tachipembezo tilichonse tilichonse cha mdziko iyo izikhala yokhulupirika kwa inzake mawu nthawi zonse yokhulupirika ndipo mwakhalidwe lokonda pa khomo ili khalidwe lokonda pa khomo ili iyo yakhala ikugwiritsidwa ntchito mopambana ngati njiwa yamtengatenga chifukwa iyo imakonda pakhomo inu mukayimasula iyo kulikonse iyo nthawi zonse imabwerera ku nyumba iyo imabwerera ku nyumba ife tikufuna tisindikize pa izo kanthawi pang'ono ndipo inu akhristu mukanati mumvese zomwe ine ndikutanthauza iyo nthawi zonse imapeza njira yobwererera kwawo chotero iyo yakhala ikugwiritsidwa ntchito ngati njiwa zamtengatenga iyo imagwiritsidwa ntchito mu nthawi za nkhondo ankakonda kuteni iwo akuzigwiritsabe ntchito izo njiwa yamtengatenga kuti inyamule uthenga chotero inu mukuona ndiye izo zikuipangisa nkhunda zonse mwa mulungu ndi munthu mthenga nkhunda ndi mthenga iyo inali mthenga kwa nowa kuti imuuze nowa kuti kuli mtendere kachiwiri iyo inagwiritsidwa ntchito ndi mulungu kuti atsimikizire kuti uyu anali mwana wake nsembe kuti ibweretse mtendere pa dziko lapansi ndi mafuno abwino kwa wanthu iyo inagwiritsidwa ntchito ngati mthenga pomwe pano ine ndili ndi nkhani yaying'ono mu malingaliro anga ine ndinayiwerenga nthawi ina kuchokera mu buku komano ine sindifuna kunena kuti izi zotsimikizika izo zikhoza kukhala mukutha kwa nkhondo yoyamba ya mdziko lonse ine sindili wotsimikiza pa izo tsopano ngati inu muti muphonye kuziona izi ndiye ine ndikulakwitsa ine mwina ndinawerenga izo mu buku izo pakhala zaka zambiri zitapita koma izo zinali ndikuti kwenikweni chinthu chasewero chimene chinachitika asilikali achimerika anapanikizidwa ndi kuombera kwa mizinga ya German ndipo iwo anali mokhala ngati dzenje ino asilikali ine ndikulingalira mukumvesa momwe iwo analili pa kufufuza kwa upandu kwina kwake ndipo iwo anapanikizidwa ndipo iwo anangotsala ndi zida zapang'ono zotsalira ndipo agelemani anali akusunthira mkati unyingi waukulu akusunthira mkati kulikonse ndipo iwo ankadziwa kuti kupatula ngati iwo atapeze kulimbikitsidwa kwina thandizo lina kuti iwo osakhalitsa akanati afe onse iwo akanayenera kutero agelemani akubwera m'musi kumene pa phiri akuyangana pansi pomwe pa khosi lawo akupita kumene mwa iwo monga choncho ndipo mmodzi wa iwo zinachitika kuti anakumbukira kuti iye anali ndi wontuma wang'ono njiwa yaying'ono chotero iye anadziwa kuti njiwa iyi ngati iyo ikanakhoza kutulukako uko ikananyamula uthenga ukafika nawo ku malikulu weniweni omwe iwo anakhazikitsidwa ndipo chotero iwo anakhala pansi ndipo analemba pakalata ife tapanikizidwa kuno mu malo ena wake pamalo ena ake ife zida zatidzera mu maola ochepa ife tiyenera kuti tigonje kapena mwina ife tiphedwa ndipo iwo anamata ichi kapena anamangirira icho pa phazi la nkhunda yaing'ono iyi ndipo anayimasula iyo ipite tsopano iyo ndi mbalame yokonda pa khomo chotero iyo kodi iyo ikanachita chiyani iyo inayamba kubwerera ku nyumba pa cha wake kukakomana kukamufuna mzake iyo inali kudandaula za iye iyo imayenera kuti ibwerere ku nyumba ndipo pamene iyo inkapita mnamba agelemani anaona zomwe zinali zitachitika chotero chinthu chomwe iwo anachita iwo anayamba kuombera pa nkhundayo ndipo mmodzi wa iwo anayiombera iyo ndi mfuti ya mphamvu poindisati kapena chipolopolo icho chinathyola mwendo wake china chinakhazula nyamba yayikulu kuchokera pa nsena pake chifuwa chake chinavulazidwa kudusa Ponsepo, mmodzi la mapiko ake linapundulidwa. Mapero ake anaomboledwapo. Ndipo iyo inkaulukira chambali. Koma iyo inkapitilira kukwera. Ndipo potsiriza iyo inakafika uko. Yolumala, yovulazidwa, yodyoka, yotunduzidwa. Koma iyo inakagwera mu msasa ndi uthenga. Imeneyo inali nkhunda yopambana. Koma mbale, Yesaya 53 amatiuza ife kammodzi. Anabwera pansi kuchokera kwawo ndi zonse zomwe zinali zabwino. Ndipo iye anatunduzidwa chifukwa zolakwa zathu. Iye anavulazidwa chifukwa cha kusaweruzika kwathu. Chilango cha mtendere wathu chinali pa iye. Ndipo ndi mikwingwirima yake ife tinachiritsidwa. Matenda za nyanga ndi adyerekezi zinali zikatipanikizira ife apo. Panalibe njira yotulukiramo. Mpingo unali utapita molakwitsa. Iwo anali atapita mu zinthu zachipembedzo. Ndipo Afarisi, Asaduki ndi kusuka kwa mapoto ndi ziwaya. Ngoma wa Mulungu anakhala wopanda mphamvu. Koma nkhunda yaing'ono iyi inabwera pansi. Ndipo chilipo chinthu chimodzi chokha chomwe chikanakhoza kuchitika. Pankayenera kuti pakhale woombola. Koma pokhala atavulazidwa, atatholedwa, atamenyedwa, atang'ambidwa. Koma iye ankadziwa njira yake yobwererera kwawo. Lotero kuchokera pa mtanda wa Golgotha pamene iwo anamutunduza iye, anamuphwanya iye, anamung'amba iye monga gulu la ankhandwe. Pa iye, iye anapanga kuwuluka kwake kuchokera pa Golgotha. Ndipo iye anadzadera mchiseko zakumwamba kuti tatha, tatha. Iwo ali afulu. Matenda akhoza kuchiritsidwa tsopano. Ochimwa akhoza kupulumutsidwa. Wamsinga akhoza kumasulidwa mfulu. Ngakhale iye anatunduzidwa ndi kuvulazidwa. Nkhondo yaikulu iyo apo. Pamene ngakhale chilichonse chinkamutsutsa iye. Ngakhale mlakatuli anavula. Pakati pa miyala yosweka ndi mlengalenga mwa mdima, mpulumutsi wanga anaweramitsa mutu wake ndipo anafa. Koma chotchinga chotsekuka chinawulula njira yakuchisangalalo chakumwamba ndi tsiku losatha. Ine ndakhala wamanjenje moyo wanga wonse. Ndine mnyamata wang'ono, panali china chake chinandikhudza ine, chimene chinkandiopseza ine. Pafupi zaka 7 zilizonse izo zinkakhoza kuchitika kwa ine. Mbale Jake akumbukira pamene ine ndinkayamba poyamba. Ndinachoka pa ntchitoyi kwa chaka. China chake chinali chitachitika kumene. Ine ndikukumbukira tsiku lomwe Juanita Hemphill, ine ndikuganiza zina lake ndi Juanita Kele tsopano, iye anakwatiwa ndi mbalekere pambuyo pa imfa ya mwamuna wake. Ana Jean, ine ndili nazo zithunzi zawo ndi zinthu. Anali wotero. Ndipo iye ndipo asungwana awiri amenewo ndi mlongo Moore anali oyimba atatu ang'ono. Iwo anayimba nyimbo ija yomwe ine ndidzayiwala konse kuyang'ana kupitirira lowa kwa dzuwa. Mbale Jack inu ndikukumbukira. Ine ndikulingalira akubwera kuchokera ku Florida. Ndi asungwana ang'ono abwino bwanji. Ndipo ine ndikukumbukira mawu amenewo gulu laling'ono la chipentekosite lochokera takuno mugawo la kumpoto la dziko ku Michigan kwina kwake. Asungwana amenewo anayima pamenepo pamene mbale Hupa. Ine ndinamuona iye kuno siku wina ine. Iye mwina angakhale asali pano tsopano. Mbale Eli Hupa, kodi inu muli pano mbale Eli? Ine sindikuganiza iye. Iye anali muno siku wina. Palibe ambira inu mukumudziwa iye. Iye ndi ine ndi mbale Huli. Ife tinali kuchokapo. Ndipo asungwana awo atayimapo pangodya akuyimba iyo anali pa saifa aliyense duwa la chikaso lomwe iwo ankalichotsa mutsitsi lawo. Ndikumene wamisala uja anali atachiritsidwa kumusiku. Zinthu zazikulu zinali zitachitika. Ndikubwera pa nsewu wokondwa basi monga ine ndikanakhalira zonse mwadzidzidzi izo nandikhudza ine. Chaka chotsatira ine ndisanalowe ntchitoyi kachiwiri ndinkango ndipha ine. Kuyambira ndili mnyamata wang'ono ine nthawi zonse ndinkati ine sindinkaziwa chomwe masomphenya anali. nyamara wang'ono ine ndai zonse ndinkati ngati ine ndiyana ti ndigwere muchimozi cha zizimbwizimbwi izo kuti ndione izo ine ndikanapeza bwino nthawi imeneyo ine ndawi zonse ndinkafuna kuti ndipite kwa amayi kuti ndikapeze chomwe chinali cholakwika madotolo akumeneko mimba yanga inayamba kuwawasa ndipo omayi mbale jaki ankandithandiza ine kuzungulira nyumba ine ndinkayenda kuzungulira nyumba ndipo basi madzi onga ngati mafuta otentha akuwuluka kuchokera mkamwa mwanga ndipo ndiyenda kupita paguwa ndi kukawapempherera wanthu omwe anali moyipa pawiri chotero ndipo nkuchiritsidwa ine ndinkawachiritsa iwo kuyika manja anga pa munthu wa khansa pa nkhope yake ndipo khansayo nkuchoka pa nkhope yake nditayima pamenepo ndipo ine ndinali ndikudwala kwambiri ine sindinkakhoza kuyimirira ndipo inu simukudziwa zomwe ine ndamva kuwawa kutopetsedwa kwa ubongo basi zaka 7 mphiri zonse izo zimabwera mmoyo wanga wonse ndipamene ine ndili tsopano ma 7-8 chotero ine ndinali wokhumudwitsidwa kwambiri ine ndinalira ine ndinapemba ine ndinachonderera ndipo ine ndikukumbukira pamene ine potsiriza ndinkaganiza kuti ndinali ndi ndalama zokwanira zoti ndipite nazo kwa amayo kuti ndikapimidwe ndiwo anati wakapeza lomwe lili vuto lako mkazanga ndi ine ndibeke kumbuyo uko Sara anali wang'ono kamunthu kakang'ono ine ndinali ndikangolowa mutumiki wanga wa matiriso ndipo ife nawuyamba wakwa amayo ine ndinapita kudusa muchipatalacho ndipo usiku ine ndisanapeze ndinali ndi zotsirizira zanga m'mawa otsatira ine ndinangouka ndipo ndinali ndidakhala pamenepo pakama ndikuyang'anayang'ana ndipo ine ndinayang'ana panja pasukulo panga ndipo apo panali mnyamata wang'ono ankaoneka chimodzimodzi monga ine wapafupi usiku wa zaka 7 ndipo ndinayang'ana pa iye ndipo uyo anali ine ndipo iye anali atayima pafupi ndi chitsa ta mtengo wakale ndipo pa mtengo umenewo aliyense wa inu osaka agologolo ndikudziwa kukhoza kukhutiza ndodo chokweza ndi chotsitsa pa mtengo monga choncho ndipo izo zingamuopseze gologolo ndikumuthamangisa iye ngati iye ali mu mphangayo ndipo ine ndinali kuwonapo pamene gologolo uyo anakhala ali ndipo ine ndinaganiza kodi ndi gologolo wa mtundu wanji uyo ndipo ine ndinakhulupukiza pa icho ndipo pamene ine ndinatero ine ndinayang'ana uko ndipo uyo ndinali ine apo wapafupi usinku wa zaka 38 nyamata wang'onoyo anali atapita chotero ine ndinakhulukhutiza nthambiyo ndipo kuchokera mu mphanga yachipika iyo mtengo munatuluka gologolo wang'ono wapafupi kutalika choncho wakuda pafupifupi wakuda ndipo zinaoneka ngati nyese zazing'ono zinkawuluka kuchokera kwa ine maso ang'ono kwambiri onga mikanda chinthu chooneka moyipa kwambiri chimene ine ndinayamba ndachionapo zinkaoneka kwambiri ngati suswiri kuposa gologolo ndipo iye ankayang'ana pa ine pomwe ndipo ine ndinasegula kamwe yanga kuti ndinene tabwino ndipo pamene ine ndinatero iye iwe usana ndi uphetira diso lako iye analumphira mpaka mkamwa mwanga anapita mpaka m'mimba mwanga ndipo basi ankangondingʼamba ine mwaziduswa ndipo pamene ine ndinkatuluka mu maso amphenyawo ndili ndi manja anga m'mwamba ndikuyang'ana ine ndinanka ndikufuula o mulungu ndichitireni chifundo ichi tikundipha ine ine ndinamva liwu pansi pomwe muchipindamo likuti kumbukira ndikotalika mainchesi 6 okha ndiyangati anayimvapo nkhani imeneyi ine ndakuwuzanipo inu izo nthawi zambiri anthu ozungulira pakachisiri chabwino mopitirapitirira izo zinanka ndikumavutika chimodzimodzi basi amayi apa ubale tsiku linalo anandipima ina anati pambo ako anali munthu wa chiirish iwo ankamwa amayi ako pokhala theka mmwenye izo zikupanga iwe pafupi wobadwa mwathekatheka chotero iwe wakhala iwe ndiwe wamanjenje moyipa chotero mpaka iwe udzakhoza konse kuchoka mwizi anati kupatula izo ndiwe wathanzi koma izo ndi china chake musolo chimene munthu sangakhoze kuletsa anati iwe udza anati pamene munthu afa sangakhoze kumung'amba kuti amupime chifukwa solo yake yapita iye anati chabwino iwe sudzakhoza konse kuchoka mwizo ndipo munthu amene anati dotolo wanga wachikulire anati bambo anga anali nazo izo iwe anafa ali pafupi 85 usingu wa zaka 90 pena pake apo yanati ndipanati mwezi kapena iwiri tiwasanafe nyendinawa yeza iwo anali nazo izo moyo wawo onse iye amakhala nazo izo anati kusungulumwa anthu ena anati iwo akakhala nazo izo iwo amapsa mtima mokwera anati ndiwo mtundu umene ungakupheni inu iye anati mtundu wina monga akazi mu kusintha kwa thupi iwo amalira iwe uli ndi mtundu umene umakhala ngati kumvelera kofowoka anati anthawi zakale ankakonda kuzitcha izo alinako kulunda iko sikumawasiya iwo anati pamene izo zikugunda iwe nyumba yako imawawasa iwe umangokwiya ine ndinati koma bwana ine sindichita kanthu ine ndinati ndine wokondwa anati ndikokulondola basi zochokera mthumba lonyamula la munthu anati iwe nthawi zonse uzikhala nazo izo oh ndi chinthu chokhumudwitsa bwanji koma mawu kwaganizira iwo kumbukira ndimaichesi sikisi wokha kutalika kwake izo zinandikanilira ine monga mkazi wanga wokondedwa kumbuyo uko angakhoze kukuuzaninu chaka ndi chaka ine ndaganizira za iwo ndiyeno popita kufika kwa nyanja nthawi yotsiriza iyi ine ndinali ndisanati kabwino ine ndinali nditabwelera ku nyumba ndipo ine ndinali pa ulendo wokasaka gologolo ine ndinalumba kutuluka mgalimoto ndi mbale Bankswood yemwe akumvetsera kuno usiku uno ndipo ine ndinayamba kutamanga chokwera phiri ndipo zinkaoneka ngati mtima wanga ukanalumba kutuluka mwa ine ndipo ine ndinamufunsa Dr. Samadeya ine ndinati ndi chiyani chimachititsa izo iye anati nthawi ina ukadzakhala nazo uzatenge chopimira mtima ndinati chabwino chotero izo zinachitika kachiwiri mu chaka chotsatira ndipo ndinapita kukatenga choyezera mtima iye anati palibe chovuta ndi mtima wako anati wangokhala wamanjenje ndinayamba kumabwerabe ndiye chabwino dotolo wina ananena kwa ine mzanga wabwino kwa ine anati uwo ndi mtima wako nyamata anati ndibwino kuti uzisamalira ndi chaka chimene ine ndinamuyitana mbalemo ndipo iye anamupeza wina kuti alalikire m'malo mwanga pamene ine ndinapita kukasaka nkhosa za mthengo ndi mbale Fred ine ndinkapita ndikukwera pa mapiri basi monga ine ndinkachitira pamene ine ndinali usingu wa zaka 16 mtunda pambuyo pa mtunda ndikuthamanga sizinali kundivuta ine pang'ono maona ndipo ine ndinabwerera ndipo ndinadzamuza Sam iye anati chabwino pali china chakecho lakuika kuli bwino kuti iwe uzisamalira ndiye ine ndinaona masompenya adotolo wachikulire atayima ndi zija dotolo wa kachitidwe chachikale ali ndi zoyezera kugunda kwa mtima pa mkono wake iye anati iye anali kuima patsogolo kwa ine tsiku lino iye anati usati walole iwo azikuuza iwe kuti ndi mtima wako ndi mmimba mwako totero ine ndinaganiza chabwino ine ndingotenga mawu awo kwawo anali masompenya iye ndinazo ine ndinauyamba wa ku africa ndipo ndinabayidwa akatemera wena ndipo ine ndinkanena kuti ndibayidwe mulu wa akatemera ndisanapite ku africa ndi lamulo totero pamene ine ndinali kubayidwa akatemerawa iye anati bwanji ine sindikukhoza kupeza chinthu chimmodzi cholakwika ndi iwe anati magazi ako amoyo magazi ako ali 96 ali 96 anati ngati iwe ukanati ukhale wa usingu wa zaka 16 izo sibwenzi zili mwa ubwino winanso izo sizikanakhala zabwino mwinanso ndipo anati nkokuta kwambiri kuti ulephere zaka 100 mapapo chilikonse anati iwe uli bwino ulibe suga ulibe kanthu ine ndinati zikomo ine totero ine ndinapimidwa thupi ndipo ndinatengera chikalata cha thanzi langa ku bolodi totero iye anati iwe kudziwa kalikonse kaizo ine ndinati palibe kanthu koma kuwawasa kopitirira mmimba nthawi zonse iye anati chabwino ine ndikuuza iwe iye anati ine ndinati o ine ndapimidwapo ine ndinapita kwa amayo apa ubale ndi kulikonse iye anati koma dikira minisi iye anati nthawi zina chilonda cha mmimba chimakhala chaching'ono kwambiri mpaka kuti chakudya chingachisonyeze icho ndipo nthawi zina icho chimakhala chachikulu kwambiri kuti chimasonyeza icho chifukwa x-ray ndi mthunzi wokha ndipo chilonda chaching'ono kwambiri inu simungakhoze kuchiona icho icho tichitulukira mokwanira gulu lonse la zilonda za mmimba zazing'ono tikhoza kuchita iye anati ine ndikumudziwa dotolo wachikulire kuno yemwe wapeza chipangizo iwo ali nacho icho tsopano iwo akhoza kukoneka iwe ndi sodium pentofolo pang'ono likachuku mu mmelo mwako ndipo iwo basi amangoyang'ana kwenikweni pansi mmimba mwako ndikuona chomwe chili cholakwika anati iye anati iye ndi wa mtundu wanu wa anthu iye ndi mkhrisitu anati bwanji inu osapita kukamuona iye ine ndinatenga dzina lake Dr. Van Ravensworth chotero pamene ine ndinabwerera ine ndinapita kukamuona dotolo wachikulire iye ndi bambo wachikulire wabwino wochokera ku East Indies wochokera ku mzere waukulu wa a missionary ndipo iye anali atamva za ine ndipo anawerenga buku langa bo iye anangondigwira kanza iye anati bale Branham ine ndikhala wokondwa kukuchitirani inu izi iye anati ndikuwuzeni inu choti muchite kapatala mawa inu mudzathamangire kuchipatala kuno ndipo anati ndipo mudzandiyirane ine inu musanapite ndipo anati ine ndiyenera kudzakubayani inu katemera pang'ono wa pentofol ndipo anati ndiye pamene ine ndili nditero anati izo ndidzakugonekani inu kwa maminita asanu mwana wanga wang'ono anali atangobayidwa izo kuti amuzule dzino lake ndi msungwana wang'ono wa mbale Norman kugona kwa maminita asanu ine ndinaganiza izo tizindikura ine chotero ine ndinaganiza ine ndikulisidwa ndiye kuti ayang'ane pa izi ndiyeno m'mawa otsatira ine ndinauka mukama ndipo ndinayang'ana pozungulira ine ndinayang'anapo mukama wapawiri mkazi wanga ali apo iye anali asanauke apobe ndipo ine ndinali kuyang'ana panja pa zenera chakumapiri akulu a Catalina uko kumene ine ndimakhala ndipo ine ndinayang'ana uko kumene mngelo wa ambuye anayika lupanga lija mdzanja langa kumene angelo 7 omwe inu mumawaonapo mu chithunzi anaonekera zinthu zazikulu zinachitika ndipo ine ndinayang'ana ndipo pamene ine ndinkayang'ana apo ine ndinali kuima pafupi ndi mtengo uja kachiwiri pomwepo pamene gologolo uja anali ine ndinayang'ana mmwamba umo ine ndinalingalira umo mobisala gologolo muja ndipo ine ndinaganiza ndikudabwa ngati iye akadali mmwamba umo umasomphenya ine ndinakanda mbali mwa mtengowo iye anatulukamo ndipo ine ndisanali ngakhale ndipetire diso langa iye anali gologolo wooneka mosamvetseka yemwe ine ndinamba ndamuonapo tsopano inu muyenera kuti muziudziwa utumiki wanga kuti muzidziwa zophiphirisa izi ndi zinthu iye analumphira pa ine koma iye anatiphonya ine iye anaphonya kamwe yanga anakunda pachifuwa changa ndipo anagwapo ndipo mwansanga pamene iye anatero ine ndinamba chine kake chikuti pita kumapiri a Catalina kotero ine ndinatembenukapo ine ndinati mira kodi iwe kuli maso wokondedwa ndipo ine ndinamudzusa iye iye anati tafuta ndi chiyani pafupi 5 koloko m'mawa ine ndinati ine ndinali kuyang'ana kunja kuno ndipo ine ndinamuona gologolo uja kachiwiri wokondedwa gologolo uti ine ndinati uja yemwe ine ndinamuona kwa amayo ine ndinati wokudziwa chiyani iye anaphonya kamwe yanga nthawi ine iye sana ndigunde konse ine iye anapita pambali pachifuwa changa ine ndinati matamando akhale kwa mulungu ine ndakhala ndikuyang'anira kuyambira ndili mnyamata wang'ono ine ndakhala ndikuyembekezera kuti ndidzaone izo zitachitika ngati ine ndikanakhoza konse kuziona izo zikuchitika osati ngakhale ine ndisanadziwe mkomwe chomwe masombenyawo anali ngati ine ndingakhoze konse kuziona izo zikuchitika ndiye ine ndinati ine ndidzakhala bwinobwino chilichonse chomwe icho tikanandiuza ine ndi chomwe ine ndikanati ndidzakhale ndipo kwa zaka 40 ine ndaziyembekezera izi ndipo apo izo zinachitika balelo pamene ine ndinali kwa amayo nthawi yomweyo ine ndinali uko pamene iwo anandipasa ine uthenga uja ndipo ine ndinaona masomphenya amayi anga achikulire adapita kale kulemerero tsopano mkazi wosamvetseka kwambiri iwo anali ndi pafupi maloto atatu kapena anayi mu moyo wawo ndipo iwo nthawi zonse anali woona iwo ankakhoza kundiuza ine ndipo iwo ankakhoza kuyamba kumandiuza ine ine ndinkawauza ine ndinkati imirani pomwepo amayi ine ndikuuzani inu chomwe onse aiwo ali maona pa nthawi zonse pamene inu mundipatsa ine loto kuti ndikandauzire inu nthawi zonse timumandiuza ine ndendende basi chomwe iwo ali ndiye pamene ine ndikawaonanso iwo kachiwiri ine ndimaona ndendende zomwe inu munazilotazo ndiye iye amandiuza ine chomwe iwo ali maona inu simumasowa kuti mundiuze ine chomwe lotolo lili iye amandisonyeza ine lotolo mwini wake mukona ndiyeno ine ndimaona ine ndimati chabwino inu simunandiuze ine izi ndipo munandiwuza ine izo mukona ndipo chotero mulungu yemwe angakhoze kutandauzira maloto akhoza kulisonyeza lotolo iye akakhoza kusonyeza amodzi iye akhoza kuwatandiuzira iwo mbotodero ndiye chabwino kodi munalibe china chake chonga icho mu Bible anati ngati iwe ungakhoze ine ndinangopezeka kuti zinabwera kwa ine Daniel analiye ai Yosefe chabwino zilipena pake mu Bible ine ndinangozikumbukira izo anati ngati inu mungakhoze kundisonyeza ine ngati inu mungakhoze kundiuza ine chomwe ndi mfumu Nebukadinezara ngokulondola anati ngati inu mungakhoze amatsenga anati ndiuzeni ine lotolo iye anati ilo landichokera ine ndikokulondola izo ine ndikuzikumbukira izo ndinangoganiza za izo apo koma nozindikirani ndipo amayi iwo anati bile amene ine ndinabwerera anati bwera kuno mwanangu ndikukhala pansi iye anati ine ndinali ndi loto lachilendo ine ndinalota kuti ndinakuona iwe utagona ukudwala uli pafupi basi kuti ufe ndi mʼmimba mwako mwachizolowezi ndi chakudya chingati chimene iwo andiphikira ine ndipo iwo anati iwe unali kumanga nyumba pamwamba pa phiri ndipo anati ine ndinaona nkhunda 6 zoyera zikusika pansi kuchokera kumwamba zikuyimba mwachilembo cha S ndipo izo zinadzakhala pachifuwa chako ndipo iwe unali ukuyang'ana ndipo yapasogoloyo inali kuyesera kuti ikuze iwe china chake anati izo zinali zowala kwenikweni nkhunda zoyera ndipo izo zinatenga mitu yawo yaing'onoyo ndikuyika pa tsaya lako ndikumati ndipo anati ine simakhoza kuzimvesa izo anati izo zinkangopitirira kuti ine ndinati ine ndaziona izo atamandika ambuye ndipo anati izo zinapanga chilembo chawo esi kachiwiri ndipo zinapita kubwerera mu mlengalenga zikuti ku zikubwereranso kwawo chabwino kanyama kakang'ono komwe ine ndinakaona kanali kotalika mainchesi 6 nkhunda zolumikizana zomwe amayi anaziona zinali 6 ndikusakwanira ine ndinadziwa kuti tsiku lina ine ndikanadzayiona ya chi7 uyo anali munthu akuvutika totero mopitirirapitirira izo zinanka mawawuwo ine ndinauka nditatsa kuona masomphenya awa ine ndinawambera ambuye ine ndinamutengera mnyamata wanga wang'ono Joseph ku sukulu iye akumvetsera kwa ine tsopano mu Tucson ine ndinamutengera iye ku sukulu ndipo ndinamuzamira ine sindinkaziwa kuti ine ndikanati ndizabwerereko liti ndipo ine ndinauyamba waku Catalina mpaka ku mapiri a mmusi ndipo ndinapita mpaka kumalo kumene angelo a ambuye anayika lupanga mu dzanja langa molawirira kwenikweni ndipo ndinayamba kukwera phiri chabwino mmalo mopita mmwamba mu msonga zambaliyi kumene kuli njoka zambiri zinkhanira inu mukudziwa momwe Arizona alili ine ndinatembenukira kumanja kwanga chinachake chinati tembenukira kumanja kwako ine ndinapita komwe ku msonga ine ndinapita mozungulira ndipo ine ndinali kupita mozungulira miyala yayikulu kwambiriyo nthawi zambiri kukulirapo kuposa kachisi uyu ili mmwamba pamwambapo kumene ndi mwakamozi kuti kumakhala munthu woti angakhoze kukafikako ndipo chamma 11 koloko ine ndinali ndikupita mu mphanga yaying'ono kuseri komwe wena malo ang'ono otembenuzikira mkati monga chonchi kukanjira ka agwape ndipo ine ndinali nditavula mala yanga ndipewa changa chili mdzanja langa pa ine ndinali ndikungonyowa ndi thukuti ndipo chotero ine ndinatembenukira mmenepo ndipo pamene ine ndimatembenukira mukamphanga kakang'ono ako ine ndinamverera kukhalapo kwa ambuye ine ndinachosa msanga chipewa changa ndipo ndinayang'ana pozungulira ine ndinaganiza iye ali pano pena pake ine ndikudziwa iye ali pano ine ndinaganiza ndi chiyani icho ine ndinayenda mapazi ena owonjezera pang'ono ine ndinati ambuye inu muli pano pena pake ndipo ine ndinayang'ana ali panjirayo ndipo apo anagona gologolo wang'ono uja anali atalumphira pa china chake ndipo anachiphonya icho ndipo iye anagunda mulu wa zobaya amenewo ndi akaloga wolumpha iye anagunditsamo mutu wake chifuwa mimba ndipo iye anali atafa gologolo wang'ono uyo wooneka mosamvetseka iye anali ataphonya kamwe yanga ndipo anagunda pa akalogawo ndipo liwu la ambuye linati dani wako wafa ine ndinayima pamenepo ndipo ine ndinkanjenjemera ine ndinatenga phazi langa ndi ma kawirikawiri kangwala akanakhala atamudyapo iye ine ndinapha njoka masiku angapo pasikolo pa iyo iyo inagona panjilapo pafupi teka la ora uwo ndawi zonse kumakhala mbungu ndi akwangwala akuuluka kudusa kumeneko ndipo iwo amaitola iyo mosakhalife ine ndinapha njoka yamphiri yo njoka yopsa kwambiri yomwe ife inayo ili pafupi pomwe ndine masiku pang'ono zidachitika izo ndinayamba kubwerera kuti ndidzayitole iyo kuti ndidzayisonyeze iyo akwangwala anali atayitola kale iyo akwangwala odusa pamenepo ndipo uyo anali atagona pamenepo yambira pamene ine ndinali nditawaona masomphenya masiku awiri lisanafike ili ine ndikukhulupirira ilo linali loweluka ndipo ine ndinapita uko lolemba chotero apo iye anali atagona pamenepo wakufa ine ndinatikitiza pa iye ndi phazi langa ine ndinabwereranso ndinadzakhala pansi kachiwiri ndinakhala pamenepo ndipo ndinalira mwakanthawi ndikupemphera ndikuyang'ana m'musi taku Tucson mayilosi m'musi mwa ine ndinatembenukira m'mbuyo ndikubwerera iye anali akadali apo pamene ine ndinalowa mphanga iyo mzimu wa mulungu unabwera pa ine kachiwiri ine ndinapitabe mozungulira ndinapita pansi pa phiri ndinalowa ndi kukamuza mkazi wanga ine ndinali wokondedwa ine sindikudziwa motani koma ine ndisiyana nazo izi Dr. Ravensworth pamene iye anandipima ine iye anati nzosatheka kwathunthu kuti iwe udzakhale bwino iye anandilasa ine pentofolo uja pamene akanati andithele ine kwa maminiti asanu ndipo ine ndinagona maola 10 chotero zinthuizo ngakhale asikulu amango ndikugwetsa ine chotero iwo iye anandilasa ine anayika tubu icho kulowa mpaka kummelo kwanga pamene ine ndinasisimuka ndipo iye anandiuza ine m'mawa otsatira iye anati abusa ine ndikudana nazo kuti ndikuuzeni inu izi koma anati makoma a m'mimba mwanu ndi olimba kwambiri iwo aumamo ine sindinayambe ndaziona konse izi iye anagwiritsa ntchito dzina la gastritis ndipo ine ndinapita ndipo ndinakayang'ana mu dictionary ndipo ilo linati china chake chimene chafotapo ndipo anati inu simungakhoze kuthana nazo iye anati inu nthawi zonse muzikhala nazo izi ndipo ine ndikanati ndikhale mnyamata wokhumugwitsidwa ngati zikanati zisakhale chifukwa cha masomphenya a ambuye ndipo tsiku lotsatira china chake chinati bwereranso ku phiri ndipo tsiku limenelo m'malo mopita njira imodzi ine ndinasogoleredwa kuti ndipite njira ina ndipo ine ndinali ndidayimapo ndipo ndikuyang'ana ali patsogolo pa ine ndipo apo panali nkhunda yachisandi chiwiri yaing'ono yoyera ija ikuyang'ana kumene pa ine ine ndinasisita maso anga ine ndinati ndithudi awa ndi masomphenya ndithudi nchomwe iwo ali ine ndinayang'ana ndipo ine ndinati nkhunda yaing'ono kodi iwe wachokera kuti yokongola basi ndi yoyera ikanakhoza kukhala ili njiwa chilichonse chomwe iyo inali utali muchipululu ichi mulungu wamphamvu zonse yemwe anamudzutsa yesu khristu kuchokera kwa akufa yemwe ine ndili wantchito wake ndipo mawu ake ali pano titsekukire patsogolo panga akudziwa kuti ine ndikunena choonadi ndipo sindikunama ayi apo panali nkhundayo itakhalapo ikuyang'ana pa ine ine ndinayenda mozungulira ine ndinaganiza ndithudi awa ndi masomphenya ine ndinapotoloza mutu wanga ine ndinayang'ana m'mbuyo ndipo apo iyo inali apo mapiko ang'ono oyerawo mwachisanu basi momwe iyo ikanakhoza kukhalira phazi lake laling'ono lachitasu ndi mulomo waung'ono wachitasu itakhalapo ikuyang'ana pa ine iyo inali kuyang'ana molunjika chakumadzulo ine ndinayenda moizungulira iyo monga choncho ine ikanakhoza kumukhuza iye mwachabe ine ndinayenda mokwera ndikanjirako ndinayang'ana m'mbuyo ndipo apo iyo inangokhalabe ikundiyang'ana ine mʼbale monga mwana wa Abrahamu ine sindikulabadira zomwe adotolo anandiuza ine ine ndikhala bwino mulimonse tsiku lachitatu ine ndinabwerera ine ndinali kukwera mmwamba ndikuambira inu mukuwadziwa masomphenya a mfumu ya chimwenye ikukwera pa khoma laling'ono lija ikupita kumadzulo china chake chinandikopera ine kuthandwe lalikulu pafupi nthawi ya masana chinati ika manja ako pa ilo ndipo pemphere mulungu kumwamba akudziwa kuti ichi ndi choonadi ine ndinayika manja anga pa thanthwelo ndipo ndinayang'ana mmwamba chakumwamba ndipo ndinayamba kupemphera ndipo ine ndinamva liwu likuchokera pamwamba pa matanthwe yawo Ninati, kodi iwe, kukutsamila chiyani chapa ntima wakopo, mbo ine ndina uka chambuyo, munga chonchi, mapewa anga osafala ama nisete, yambila ntuno mwanga, kukwela, kukutenda. Ine, ndina angina mbuyo, ndipapo panalipata lembedwa, ndizo yela mutandwe, mbungu yoyela. Ndende basi tomwe masombenga ana nina kuti, kutenga wotsatira, kukanati uze ndiyo. Nendinali nitatengeka kwambiri, nendinatamangira kunyumba, nakatenga kamera, ndipo ndinabwelera tsiku lotsatira, ndipo ndinajambula chithunzi cha iwo, izo zinali takali apo. Zitalembedwa muthangwe, mphungu yoyera. Nkhunda kutsogolera mphungu. Mwanjira ine, ine ndikudziwa, ine ndikukuza linu. Izo zisana chitike. Dodolo yo ndi wabwino. Dodolo wabwino. Mosa kayika ine. Ine ndi kukaniza iye ndi munthu wabwino. Koma ine ndi kudziwa. Ine ndi siyana nazo izi. Izo zatha. Izo zatsirizika. Ndipo ine ndikhala bwino. Ndipo ine ndinali kulingalira pamene eni amayimba nyimbo ija. Ndindi pang'ono zapitazo. Pamapiko ankhunda. Maimbidwe ake ndi odani kwa iyo. Ndiyambire ine iyo eno.
Snow white dove, sing it with me. God sent down his pure, sweet love was a sign from above on the wings of a
Ine ndamba kuti eni anapanga ndime ziwiri kwa iyo. Ine ndikupangira ninu ndime zitatu.
Noah had drifted on the floods many days. He searched for land in various ways. Troubles he had some, but not from above. For God gave him his sign on the wings of a dove. On the wings of a snow-white dove, God sent down his pure, sweet love, was a sign from above, on the wings of a dove. Jesus, our Savior, came to earth one day. He was born in a stable, in a manger of hay, though here rejected, but not from above. For God gave us his sign on the wings of a dove, on the wings of a snow-white dove. God sent down his pure, sweet love. For a sign from above, on the wings of a dove. Though I have suffered in many a way, I cried for healing both night and day. But faith wasn't forgotten by the Father above. He gave me his sign on the wings of a dove. On the wings of snow-white dove, God sent down his pure, sweet love, with burning from above, on the wings of a dove, on the wings of a snow-white dove, God sent down his pure, sweet love, a sign from above on the wings of
God. Mokondedwa Mulungu, ine ndikukuthokozani inu chifukwa cha zinthu izi Atate. Inu munamupasa Nowa chizindikiro, inu munalipasa dziko chizindikiro, ndipo inu munandipasa ine chizindikiro. Ndipo tsiku lotsatira, poona mphungu ija ikuwuluka, o Mulungu, ulipo utenga umene ukubwerako tsopano. Ndipo ine ndikupemphera Mulungu kuti inu mwilo la nkhunda izitsogolera. Perekani izi Ambuye. Iyo yanditsogolera ine chikhulupiriro chomwe ine Ina alibe kale. Ine ndikudziwa Mulungu. Ine ndikudziwa kuti izi zikhala bwino bwino. Chotero ine ndikukuthokozani inu pa izi Atate. Ngosi kuno tumizani pansi uthenga wanu kachiwira Ambuye pa mapiko a nkhunda ya mawu. Perekani zikokondedwa Atate akumwamba. Ndipo mmodzi aliyense yemwe adaduse pa nsanja iyi usiku uno ndikutali uko mu misonkhano kuti usadzikole mulole nkhunda yanu yayikulu yachikhulupiriro igwere mu mitima yawo ndipo muwapatse iwo chikhulupiriro Ambuye cha machitiso awo kumbukirani kuti Mulungu amalemekeza munthu iye akanakhoza kutumiza uthenga kwa Nowa akanakhoza kuutumiza iwo kwa Yohane Mʼbatizi akhoza kuutumiza iwo kwa ine akhoza kuutumiza iwo kwa wena ine ndikupembera kuti nkhunda imeneyo kuyikire mu mtima uliwonse pakali pano Ambuye ndi mulomo wake waung'ono wagolide ndipo munong'oneze izo ndi mikwingwirima yake ndi mabala anga ndi mikwingwirima inu munachiritsidwa Mulungu mupereke kuti zolakwa zathu zifukidwepo kusoweruzika kwathu kukhululukidwe kwa ife ndikuti matenda wathu achiritsidwe zili m'manja mwanu Atate mu dzina la Yesu Khristu amen ndimitu yanu ili chiweramire miniti imodzi yokha motalikitsa ndi angati munhu akanafuna kunena kuti ngati inu mungakhoze ndikufuna kuti munene izi mʼbale Branham ine ndakhala ndikulakwitsa moyo wanga wonse ine ndakhala ndikufuna kuti ndizimutumikira Mulungu koma usiku uno ine ndili wokonzeka kuti ndigonjere kupembera Mulungu ndi nkhunda iyo iwulukire mu mtima mwanga usiku uno ine ndikukhoza kumverera iyo ikukupiza mapiko ake pamene iyo ikubweramo bwezani manja anu mungatero inu pano mwaombetsera wooneka mayi ponseponse mnyumbayi ponse mpaka kwaombetsera kudusa dziko lonse mpaka kwa mbale Hans ndi mbale Koma mpaka uko kwa mbale Liyo ndiwo mpaka ku Tucson mpaka ku Branham Tabernacle kudusa chigwa chakumadzulo mukweze manja anu kuli konseko ine ndikufuna kuti nkhunda iwulukire mu mtima mwanga usiku uno ndibweretsere ine chikondi chokoma cha Mulungu pa mapiko a nkhunda yoyera mwachipale mzimu woyera ibweretseniyo kwa ine usiku uno Ambuye ndikugwetsera mu mtima mwanga chikhulupiriro chomwe ine ndikuchisowa mu dzina la Yesu Khristu ine ndikupemphera Mulungu khululukirani mzimu wathu nkhunda yovulazidwa yabweretsanso uthenga o Mulungu izo zatha ife tikukhulupirira izo ingotipatsani ife chikhulupiriro kuti tikhulupirire izo ife tikupemphera mu dzina la Yesu amen
on the wings of a snow white dove God sent down his pure sweet love for the sign from above on the wings of a snow
kodi nkhunda imeneyo inachokera kuti ine sindikudziwa iyo sikanakhala ili kunja uko mchipululu monga choncho ayi 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 iyo sikanakhala ili uko ndipo nchifukwa chiyani iyo inali yoyera Atate akumwamba akudziwa iyo inali yoyera monga malaya wanga kumeneko iyo inali ili yapo
God sent down his pure, sweet love, a sign from above, on the wings of a
oh, kodi inu simukumverera kuchepetsedwa kweni kweni tiyeni tingogwirana kanza wina ndi mzake ndikumayimba iyo tiyeni tikwezere manja athu kwa iye ndipo tiziyimba iyo
On the wings of a snow white dove. wings of a dove. Noah had drifted on the floods many days. He searched for land in various ways. Trouble he had some, but not from above. God sent down his sign on the wings of a dove, on the wings of a snow white dove. God sent down his sweet love, a sign from above. Jesus, our Savior, came to earth one day, born in a stable, in a manger of hay. Though here we rejected, but not from above, God gave us his sign. The wings of a dove, on the wings of a snow-white dove, God sends them his pure, sweet love, a sign from above, on the wings of a dove.
Blanche! Ine munthu wachikulire ndavutika moyo wanga wonse nchifukwa chiyani iye wandichiritsa ine tsopano ine ndikukhulupirira ine ndidzakwera mukanjira aka kachiwiri ine ndiyenera kuti ndibweretse uthenga ndipo ine ndikunena kwa atate wanga usiku uno monga Junior anaona muloto usiku wina pa mapiko a nkhunda iyi ndikuyenda polowa mumazenera awa kuno Ambuye, wanjito wanu wabwela kunchito. Amen. Ine, ndakonzeka.
On the wings of a snow-white dove, God sends me this pure, sweet love, a sign from above. On the wings of a dove.
Ye, nikikubilile sobanu kudiye, akuyenda kulowa. Momvitse.
On the wings of a snow-white, we're waiting, Lord. God sends this pure, sweet love, a sign from above. On the wings of a
snow-white. You know, I'm in a mood in my God, I've been Ganjiraka, Pano, Milani, Pasugolo Shaku, Imirilan, Milani Pasugolo, Mugampaka, Gambali.
On the wings of a snow white dove, God sends his pure, sweet love, a sign from above. On the wings.
Awo omwe ali ndi makadi apemphero mu nzere uwu bwerani chakuma nzere kwanu
On the wings of a snow-white dove God sends his pure, sweet love A sign from above On the wings of a dove Those On the wings of a snow-white dove, God sends his pure, sweet love, a sign from above. On the wings of a
snow-white dove. Kodi ndayo inachokera kuti mtunda uko muchipulu. Ine ndinganene izi. Mulungu anaona kuti Abraham ankasowa nkhosa mwachizindikiro. Iye ndi Yehova Yire. Ambuye akhoza kutipezera yekha nsembe. Ndiuganize za izo Mulungu yemweyo Nakutsosa komweko Ali ndi mtundu omweyo wanthu Anatumiza nkhunda Iye akadali Mulungu Yehova ire Akweza kutereka chilichonse chomwe iye akuchisowa Kodi inu simutero basi pamene inu mukubwera kutusa mu mzere wapempheni tsopano mupempheni Mulungu kuti akupatseni inu pamapiko a nkhunda nkhunda mzimu wa mzimu woyera kuti ukupatseni inu chikhulupiriro mu mtima mwanu kuti mukhulupirire kuti inu muchiritsidwa ine ndikuyesera kuti ndiwatengere iwo onse pamapazi awo inu mukuona ine ndikupempha tsopano mbale Brown ali pamalo ake mbale Jack mukuti chiyani Zabwino, zabwino. Gawo iri pano, abwele kutu sambali ito yamba, umafula. Gawo zambuyo cha uku, mupite kuseri kwa iwo kome. Hawa abwele pambuyo kome, mupiko. Ngo inu mubwele kuseri kome, pawa pano. Mubwele mozungulira, umene kuri muzabe mpereredwe. Sobano inendi kutsimikiza, usu kalanzere wopuni lai. Ifeti ngotenga kandawi pangono koka. Yotero kuti ife, kose kweni kweni kumupempherera aliyense omwe ife tingathere. Tsopano ine ndawudula uthenga wanga mofupikisa basi, ndipo ine nonse ndazigwira izo onani. Yotero kuti ine ndikhoze kukhala nawo mzere wapemphero uwu. Uwu ndi mzere wachikumbutso, maulemu amasiku pamene mbale Jack Moore, mbale Young Brown. Akazi wanu ankakulolani inu kupita. Ndipo inu munabwera uko, ndipo ife tinapita uko mu California, ndikonse kudusa mu Arizona limodzi, kudusa mu chipululu, ndikumapempherera wodwala. Inu mukudziwa chiyani, alipo anthu omwe ali moyo lero, omwe anali kufapo, ndipo akadali moyo pacha kudzipereka uko. Kodi izo zinachita chiyani, izo zinabukitsa machiriso a uzimu mu mpingo uliwonse umene ulipo mu dzikoli. Tsopano ngakhale achipresbateria, ndiwe na hotelo. Iwo izo zinatseka kama yao. Pakuti izo zinatengela Mulungu kuti amutsoze wina wake kuti aphe Goliath kuti asonyeze kuti izo zikanakoza kuchitidwa. Ndiye wena wonse a iwo anayamba kulimbika ngokulondola ndipo anapitirira nazo. Izo zikoza kuchitidwa kachiwiri. Pa iye akadatumizabe chikondi chake pa mapiko a nkhunda. Akhristu ine ndikufuna kuti inu mumvetsere. Ngati ine ndikana ima pano, ndikuyesera kumabwereza kwa inu, za zinthu za uzimu zomwe ine ndaziona, zikuchitika ngakhale mu zaka zitatu zapitazi. Ine ndikanakhala ndili pano nthawi ino, loweluka lotsatiralo usiku, ndikukuwuzani inu. Ine simayankhula nkomwe izo, mochuluka kwambiri. Pa izo zimamveka ngati ndi pafupi zosatheka. Koma ine ndikukuwuzani inu choonadi. Icho ndi ndendende choonadi. Ife tikukhala pansi pa utsogoleri. Kwa Yehova wambambu wankulu. Yemweyo amene anali ndi mneneri mchipangano chakale ndi mpingo mchipangano chatsopano. Iye ali pano lero akumutenga mkwatiti kuchokera mwa mitundu chifukwa cha dzina lake. Tikhulupirireni ilo. Simutero inu anthu. Ngati inu munayamba mwakhulupirira iwo akhulupirireni iwo pakali pano. Ndi momwe ine ndikufuna kuti inu muchite izi. Ife sitikudziwa zomwe ziti zichitike panobe usiku uno. Ife sikudziwa zomwe ziti zichitike ife tikungodikirira pansi pa chiyembekezero. Chonde mu dzina la Ambuye Yesu ine ndikukufunsani inu ngati wantchito wake. Ine ndikudziwa pamene iwe ukuchita ndi osonkhana iwe uli nazo zilizonse zitasakanirana mmenemo. Koma ngati inu mukundikhulupirira ine ngati wantchito wake, ngati kalipo kachiduswa kamodzi kakukayikira, kapena tchimo ndilo kukayikira, kusakhulupirira. Ngati kalipo kachiduswa kamodzi ka izo, mu mtima mwanu, afunseni Atate kuti akuchotsereni inu izo. Tsopano, mwaona, Ambuye. Ndiyeno pamene inu muzibwera ndi chikhulupiriro chenicheni, tsopano, manja anga satanthauza kanthu. Patula ngati izo zitakukhudzani inu poyamba. Ndiye pamene izo zibwera izo zidzachiyasa icho inu muchiritsidwa ndikokulondola. Inu mudziwa kuti inu muchiritsidwa maona inu mukhulupirira izo. Tsopano ine ndikuti ndikupemphereleni tsopano mmodzi aliyense wa inu. Ndipo tsopano pamene inu mukuchita izi inu muike manja anu pa wina ndi mzake inunso. Chotero ife ndipo inu mukhale mukumupempherera munthu yemwe inu mwayikapo manja anu. Ndiye ine ndikudutsitsani inu kupyola mu mzere. Ikani manjano pa wina wake umwe ali ndi inu mu mzere. wokondedwa Mulungu ine, ine sindikudziwa njira ina iliyonse yoonenera zinthu za Ambuye. Ine ndikungodziwa kwauza zomwe ine ndikuzidziwa kuti zili choonadi. Ndipo ndinu mboni zanga usiku uno kuti ine ndikukuwuzani inu choonadi. Chikhulupiriro changa Ambuye ndi machiritso anga omwe amtsogolo. Ine sindikudziwa ndiliti, ine sindikudziwa motani, ine sindikuzimvesa izo, koma ine ndikuzikhulupirira izo Ambuye kuti ine ndinalandira chizindikiro chochokera kumwamba. Nkhunda ya 7 ija potsiriza inafika kuno. Inchi ya 7 posakhalitsa itsirizika pa nyama ija. Izo zatha. Mulungu, ine ndikufuna kuti ziziwatumikira anthu anu. Kotero ine ndikupembera Mulungu kuti inu mutidzoze kwambiri ife usiku uno kuti aliyense yemwe ife titi tiyikepo manja athu mulole iwo kuti achiritsidwe. Osati chifukwa ndi ifeyo koma chifukwa ndikutsatira lamulo lanu. Inu munati zizindikiro izi zidzawatsatira iwo amene akhulupirira. Ambuye, tithandize line kuti ndikhulupirire ndipo muthandize mitima yawo kuti ikhale nthaka yomererapo chikhulupiriro. Ndipo mulole pa limodzi pa ulemerero wa Mulungu. Wodwala aliyense ndi munthu wosausika mu nyumba ino kapena mzinyumba kusa dziko lonse omwe akumvera malangizo awa tsopano apangidwe ambumbu. Mu dzina la Yesu Khristu ine ndikupempha izi. Amen. Khalani ndi chikhulupiriro nonse inu, ndipempherani ndife. Tsopano usinzere wakuzindikira za mu mtima. Kutsinjika mantha, ine ndikudziwa chomwe chili kanthu kakang'ono kosauka. Iye akuti iye sanayambe waonapo mtendere mu moyo wake chinthu chomwecho chomwe sakukhoza magona wa manjenje kumangika. Wokondedwa Mulungu, ndichitire ine umboni Ambuye kuti ine ndinachionadi momwe ine ndikumverera chifukwa cha mkazi wa ng'ono uwu. Ine ndikupemphera Mulungu kuti inu mtumize kwa iye usiku uno chingwe chija cha chikhulupiriro kuchokera kumwamba kwa amene akudziwa kuti inu muli wokakamizikira mawu anu ndipo inu umasunga mawu aliwonse. Mulungu wakumwamba atatenga mantha awa achoke pa Mulungu wanga. Ndipo ine ndikukumverani inu pakuika manja pa iye ndikuzizudzula izo mu dzina la Yesu Khristu mulole chituluke mwa iye. Amen. Tsopano onani Mulungu, inu mukundikhulupirira ine tsopano ngati inu mungakhoze kuyambira pomwe pano pa mtanda. Kuyambira usiku uno muzikana kuti inu muli nazo izo. Mwaona, pitani mukuti ine ndilibe izo panonso, ndiye izo zikusiyane. Mulungu Palmer, Mulungu wathu, Mulungu Palmer mwamuna wake ndi bwenzi lokondedwa kwambiri la ine. Mtumiki wochokera ku Georgia, kapena Alabama, Georgia. Ndipo iye anali kubwera ku kachisi iwo amayendesa. Pamene ine ndili kulalikira ku kachisi miles 1500 kuti adzamvetsere ulaliki umodzi. Mbale Palmer analephera kuwongolera galimoto yawo kapena mnyamata wina pamene iwo anali kukhota pangodya ndipo iwo anachita ngozi. Iye wakhuzidwa nayo iyo. Iye ndipemphere. Wokondedwa Mulungu, mpulumutseni wantchito wanu uyu mkazi wake wang'onoyu wokhulupirika woona wantchito wang'ono mwa Khristu. Ine ndikupemphera Mulungu pamene ine ndikuyika manja anga pa iye ndi mʼbale wanga Jack Moore pano kuti inu mumuchize iye ndi kumupanga iye kukhala bwino mu dzina la Yesu. Amen. Muphazi lakumanja ndipo inu mukumuyimira iye. Mnyamata wawo wang'ono ndi wolumala. Iye ali ndi kupereka mʼmimba mwake ndi msana. Tiye ndipemphere. Wokondedwa Mulungu, mulole nkhunda yoyela ngati chipale iyo ife pansi mu mtima mwake pakali pano. Munavulazidwa chifukwa cha zolakwa zathu, munatunduzidwa chifukwa cha kusaulizika kwathu ndi mikwingwirima yake ife tinachiritsidwa. Ine ndikupempha kuti izi zikhale chomwecho chacha mʼbale wathu ndi chifukwa cha mwana wawo wang'onoyo
Mudina la Yesu Christitu. Amen. Kubwereka kwambiri kwa mutu ndi mwendo umene umamuvuta iye pamene yakugwira ntchito. Wokondedwa Mulungu, mupereke daliso lanu la machiritso anu pa mnyamata uno. Pamene monga ntchito a Mulungu, tikuyika manja athu pa iye mu dzina la Yesu Khristu. Amen. Iye ali ndi vuto la udona lachikazi ndiponso iye akufuna ubatizo wa mzimu woyera. Wokondedwa Mulungu, pamene ine ndikukupatsani inu pemphero ili lachikhulupiriro sachadona wang'ono uyu, mulole vuto la ukazi lithe, mulole ubatizo wa mzimu woyera ubwere pa mapiko a nkhunda mu dzina la Yesu Khristu. Amen. Mulungu akudaliseni inu. Chophuka padiso lake ndi kwa mzake wokondedwa. Wokondedwa Mulungu, inu mukudziwa mitima ya wanthu. Ine ndikukupemphani inu Atate mu dzina la Yesu kuti inu mupereke pempho ili lomwe mʼbale uyu wafunsa. Ndikumvera kwathu ku mawu anu pakuyika manja pa iye mu dzina la Yesu Khristu. Amen. Mulungu akudaliseni inu mʼbale. Iye ali ndi chophuka kumbali ya manzere yake ndiponso liwu lake lili moyipa. Wokondedwa Yesu, ine ndikupemphera kuti inu mumuchize mlongo uyu. Ndikuyika manja pa iye mu dzina la Yesu Khristu ndi machiritso ake akhalepo. Amen. Mulungu akudaliseni inu mlongo wanga. Mlongo osauka, ine ndikuona vuto lanu, mwendo wotupa, yinso ndulu ndi mkono utachoka pa malo ake. O Atate Mulungu, mchizeni mkazi wofunika uyu Ambuye. Ine ndikupemphera pamene ine ndikuyika manja pa iye mu dzina la Yesu Khristu. Amen. Mulungu akudalitseni inu mlongo, ndi momwe izo ziti zidzachitidwire. Inu mukumva izo sichonchenu pachoyankhulira. Yesu yemwe alipo injiniya ngati inu mungachikweze icho pamono pokha, omvesera zikhoza kumamva umbo kapena zomwe iwo akunena pamene iwo abwera pano. Mukhale mupemphero chifukwa cha iwo pamene inu mumva izo. Pamene ine ndiyamba kupemphera, inu muzipemphera ndi ine. Wokondedwa Mulungu, ine ndikupemphera chifukwa cha mlongo wathu uyu kuti inu mumuchize iye. Wokondedwa Mulungu, ife tikuchita izi chifukwa ndi lamulo lanu mu dzina la Yesu Khristu. Amen. Wokondedwa Mulungu, inu mwamva umboni wawo, inu mwamva zomwe mdani wachita kwa iye. Ife tikuyesera kuti titenge dzina la Yesu ndi kumugonjesa mdani uyu. Iye ali kale chifukwa yovulazidwa nkhunda ya madontho inagwera pansi mu nyumba ya Mulungu ndi uthenga woti izo zatha. Perekani izo, mulole iye akhulupirire izo Atate mu dzina la Yesu. Wokondedwa Mulungu, ine ndikupemphera kuti inu mumuchize mlongo wathu uyu. Mulole nkhunda ya Mulungu ichitire umboni kwa iye usiku uno kuti iye anamuchitira izo iye kuti iye akhoze kukhala wabwino mu dzina la Yesu. Amen. Wokondedwa Mulungu, ine ndikuyika manja anga pa mʼbale wanga yemwe wayima pano. Iye anali nacho chikhulupiriro chokwanira kuti afike mpaka pano Ambuye. Tsopano mulole iye alandire machiritso ake ndi kupita ku mpando wake wabwino mu dzina la Yesu. Wokondedwa Mulungu, ine ndikupemphera chifukwa cha mʼbale wathu ndikuyika manja pa iye. Mthandizeni wokondedwa Mulungu kuti chikhulupiriro cha Mulungu chifike pansi mu nthawi ino basi, ndipo akhale monga Abrahamu kutcha zinthuzo zomwe zilipo ngati kuti zili palibepo, pakuti Mulungu anapanga lonjezo mu dzina la Yesu. Amen. Wokondedwa Mulungu, inu ndi mmodzi yemwe mungakhoze kupanga kusankha koyenera. Ine ndikupemphera wokondedwa Mulungu, pamene dona wang'ono uyu wapempha izi, mulole iye alandire izo mu dzina la Yesu Khristu. Amen. Wokondedwa Mulungu, ine ndikuyika manja anga pa mlongo wathu ndikumvera zomwe inu munati tizichita. Izi zikutitengera ife mbuyo kwa zaka zambiri Ambuye, kuyambira pamene ife tinka ndi sanzere wapemphero monga chonchi koma ife tikudziwa zomwe zinachitika apo ife tikudziwa ndinu mulungu yemweyo lero ngati wanthu angakhoze kukhala nacho chikhupiro chomwecho lero ine ndikupemphera mu dzina la yesu kwa machiritso a mulungu wathu amen wokondedwa mulungu ine ndikuyika manja anga pa mʼbale wanga pano ndikupempha machiritso ake mu dzina la yesu khristu amen atate ine ndikubweretsa patsogolo pa inu usiku uno mulungu wathu uyu ndipo ndikuyika manja anga pa iye kuti achitire umboni kuti ine ndikuyima ngati mboni ya mphamvu zanu ndikuyima ngati mboni ya masomphenya anu mawu anu ndipo ndine mboni kuti inu ndinu mulungu ndipo ine ndikuyika manja anga pa iye mwakumvera ku mawu a mulungu wanga ndikupempha machiritso ake amen wokondedwa mulungu ine ndikuyika manja anga pa mʼbale wanga mu chikhalidwe chofanana ngati mboni ya nyonga zanu pamene ine ndikupempha machiritso ake mu dzina la yesu khristu amen chiyani iye anati mchiritsi ananena kuti munthu wochokera uko kwina kwake uko ku arkansas anali atachiritsidwa mawu amenewo wosuka msapato wa khungu inu mukuyidziwa nkhaniyo izo zinakhala zili pa wairesi ndipo ine ndinati ine ndinaganiza ine ndinasewera gawo la wachinyengo ine ndinati inu simuli kukhulupira kuti izo ndi choonadi iye anati inde bwana ine ndikutero ndipo ine ndinati kodi inu mukukhulupirira mu tsiku lino mpamene mulungu akanati achite china chake monga icho pamene iye anati bwana ine ndinamvesera ku programu ya chipembedzo iye anati ine ndine mkhristu iye anati ine ndinamvesera ku maprogramu ine ndinamumva munthu ameneyo uko yemwe anachiritsidwa mmawa uno wosuka msapato wa khunguyo iwo anamuponyera iye kunja kwa tchalitchi iye anali akupanga phokoso lochuluka kwambiri mpingo wina pa unzake ali ndi chipewa chake pa ndodo akuchibvedeza icho mochizunguza akuthamanga chokwera ndi chotsika mmachalichi kwa aliyense mu mpingo akufuula ine ndachiritsidwa ine ndachiritsidwa wosoka msapato wa khungu ine ndinati kodi inu mukukhulupirira zimenezo ndipo iye anayimapo pang'ono pokha munkakhala ngati kuli mvula ya mawawa iye anati bwana ngati inu munganditengere ine kumene iye ali ndiye ine ndikawapeza bambo wanga ndipo ine ndinamverera pafupi monga kotero ine ndinati mwina mwake ndine yemwe iwe ukumufunafuna iye anati anandigwirisa ine mbali mwa chikhoto iye anati kodi ndinu mchirisiyo ine ndinati ayi mlongo koma ndine mbali Branham iye anati ndichitireni chifundo ine ndinalingalira za Fanny Crosby wa khungu wosauka wakale pamene kwa wena inu muli kukacheza musati mundipitirire ine pano mwaona iye anali atamchiza mmodzi iye akanakhoza kumuchiza iye ine ndinayika manja anga pamaso ake ine ndinati wokondedwa yesu tsiku lina mtanda wokhukhuluzidwa wakale unabwera ukunjanja pa nsewu mapewa ali ndi magazi akuyenderera kuchokera pa iwo thupi laling'ono lofoka lomwe linali kunyamula linagwa pansi pakatunduyo munthu wachikuda dzina lake simoni waku kurene anabwerapo ndipo anawunyamula mtandawo anamuthandiza iye kuwunyamula iwo ine ndikutsimikiza inu mukukumbukira izo atate ndipo mmodzi wa ana ake akuzandima pano mu mdima ine ndikutsimikiza inu mukumvetsa iye anati ulemerero kwa mulungu ine ndikukhoza kuona aha ine ndinati kodi inu mukukhoza kuona iye anati inde bwana ine ndinati werengani nyali izo ndipo iye anaziwerenga izo ine ndinati ine ndavala suti ya mtundu wanji anati inu mwavala suti yotuwa ndi taye ya chikaso izo zinali zomwezo iye ankakhoza kuona oh mulungu amalemekeza kudzichepesa ichi mwachokha ndi icho chomwe chiti tidzapangise ndi kubweretsa pochitika chigonjetso chachikulu mwachikondi chawo mulungu wokondedwa mulungu chitani chifundo ndipo muchizeni mulungu wanga mu dzina la yesu khristu amen wokondedwa mulungu pamene ine ndikutenga dzanja lofowoka lokwinyika ili inu nokha mukudziwa omwe adusa pano ine ndikupemphera wokondedwa mulungu ndi dzanja lomweli lomwe ine ndalitenga usiku uno ndikumbatire monga manja ofowoka aja a simoni tsiku lija ambuye mulole wantchito wanu apite mwamtendere pakuti ine tsopano ndikuona chipulumuso chanu mulole icho chibwere pa iye ambuye chipulumuso chanu ndipo mumupange iye kukhala bwino mu dzina la yesu Amen. Pamulandu bambo kusakhulupirira anamufunsa Yesu Khristu inu mukumbukira mlandu uja momwe kuti Yohana linazo nduna ndi chilichonse ndi yemwe anamuyimira ndani ndipo ife tinali naye woyimira mlandu wotsutsa Satana yemwe anati atitsutse momwe mlanduwo unabweretsedwera ndipo iye anati mmodzi bambo kukayikira iye anabwerapo iye anadzati ine ndinamumva mlaliki akuti adzozeni ndi mafuta baibulo limanena zimenezo ine ndinadzozedwa ndi mafuta ndinachiritsidwe inaye anati ikani manja pa odwala iwo adzachira iye anali kuyesera kuti atsutse koma pamene mboni inabwerapo apa izo zinali mulungu anawawuza iwo anati inu mukanakhala muli iye anati yakhala ili miyezi sikisi kuyambira pamene manja anayikidwa pa ine ndipo mawu anu amanena kuti ikani manja pa odwala ndipo iwo ndipo manja anayikidwa pa ine ndi mmodzi wa antchito odzozedwa anu ndipo ine sindinachire panobe chotero ndinu wonyengezera wabodza chifukwa mawu anu tatanthauza basi chimene iwo amanena chotero pamene mboni inabwerapo choonadi chinali kuti mawu ake ali woona iye sananene liti lomwe iye akanati adzachite izi iye anati zizindikiro izi zidzawasatira iwo amene akhulupirira ngati iwo ayika manja awo pa odwala iwo adzachira maona maona ndi zomwe iye ananena iwo adzachira chotero kaya ndi chozizwitsa choyembekezeka chitangochitika kumene monga ichi kapena kaya kuli kungomumvera mulungu izo zili kwa iye mwa munthu pa yekha maona koma ngati munthu pa yekha akhulupirira izo ine sindikusamala utali wotani zingatenge iye anati kwa abrahamu iwe udzakhala ndi mwana mwa sara mwanayo sanabwere konse kwa zaka 25 iye anamuuza nowa kuti ikanati ivumbe nowa anali ndi kusefukira chombo chinamangirira chigumula zaka zambiri mbiri chigumulacho chisanadze koma iye ankadziwa kuti ikanati ivumbe baibulo linati pemphero la chikhulupiriro lidzawapulumutsa wodwala ndipo mulungu adzawaukisa iwo liti iye sananene mulungu ndi wolungama iye ndi woona singowerengani chomwe mawu ake anena ndi zomwe ine ndazichita usiku uno kuyika manja pa odwala tsopano ine ndikukhulupirira aliyense wa iwo achiri ine ndikukhulupirira aliyense wa iwo kodi inu mukukhulupirira chimodzimodzi tsopano khulupirirani kwa cha anthu osautsika yawo palindiona wang'ono pano zikuoneka ngati ine ndiyenera kuti ndikudziwa ine ndinamupempherera iye usiku watha kunja uko munzere wa pemphero dzina lake ndi nani chambers chambers ngati dona wang'ono uyo akanatakhale moyo bwinobwino wopanda kusautsidwa iye ndithudi akanakhala ali mkazi wokongola ndipo iye wakhalapo tsopano akunjenjemera wokondeka mzimu wabwino uli mwa msungwanayo ndipo iye wakhalapo akudzidzimuka monga chonchi oh momwe izo zikuswera mtima wanga momwe ine ndakombira basi momwe ine ndikanati pano pali mwana wang'ono dona wakhalapa atamugwirizira iye ndi lilime laling'onolo lidatulukira panja thupi lake laling'ono likusautsika panji ngati uyo akanakhala joseph wanga wang'ono panji ngati iye akanakhala mzukulu wanga wamwamuna paulo panji ngati uyo akanakhala ali rabeka wakhala kumbuyo ukoyo kapena sara panji ngati akazi a simpson pano akanakhala mkazi wanga mida nyamata uyu wakhala apa akanakhala ali bire paulo mkazi wachikulire uyu wakhala apa akanakhala amayi wanga kumbukirani ndi mwana wa wina wake mlongo wa wina wake mwana wa mkazi wa yena ake ndi mwana wamwamuna wa yena ake maona ine ndine mbale wawo iye ndi mpulumusi wathu zonse zomwe ine ndingakhoze kuchita zili chikhulupiriro chomwe ine ndili nacho ndili kuperekedwa m'malo mwawo ndi zonse zomwe ine ndikuzidziwa tsopano ambuye akhoza kundisonyeza ine masomphenya iye akhoza kundiuza ine chomwe chili chovuta ndi aliyense wa iwo ine ndikhoza kutsimikizira izo kwa inu maona inu mukudziwa izo koma izo sizimawachirisa iwo izo sizimawachirisa iwo ayi kuyenera kuti chikhale china chake chitagwera mkati mwa iwo maona ndipo ine ndikuyembekeza monga ine ndikanakhoza kupita pa mtunda apa ndikutengani aliyense wa inu ndi kukakubatizani inu mu dzina la ambuye yesu khristu izosi zingatichose machimo anu ayi ayi ine simakulupirira mubatizo wa madzi mudzina wa Yesu Khristu wakusindisa ine ndimakulupirira magazi ndiwo osindisa maona osati madzi koma onani ine ndikoza kukubatizani ndikukubatizani koma inu muzingopita mkati umo wochimwa wouma nkutulukamo wonyowa maona mpaka inu mutalapa kwenikweni kulapa ndiyeno nkubatizirwa mu dzina la Yesu Khristu maona ndipo ndi chimene ine ndimasiyana ndi akachitidwe ka umodzi osati kubatizirwa kuti usinjirwe ayi ine ndikukhulupirira ndi magazi omwe amatsuka osati madzi maona kulapa ndiyeno nkubatizirwa mu dzina la Yesu Khristu tsopano ine ndikupita pansipo kuti ndikapemphere ndipo anthu awa ali basi mochuluka kwa inu monga iwo ali kwa inu mwina ngakhale moposa mu mzere uwo wachibale tsopano tiyeni tonse tilumikizane palimodzi ndipo manja anu mwachikhulupiriro ndi dzanja langa mwachikhulupiriro kuwabweretsa pansi manja a mbuye yesu tikayikidwe pa anthu osauka olumala awa kodi inu mungamapemphere ndi ine womwe ali ndi mipango yomwe ili yawo dwala ndi osautsika ndimukhoza kuyitenga iyo kukatha msonkhanowo tsopano ndithandizeni ine kuwapempherera awa mungatero inu mulungu ife tikukuthokozani inu ambuye pa zomwe inu mwachita usiku uno ife tikukuthokozeranitu inu chifukwa cha machiliso a munthu aliyense yomwe wabwera kutusa mu mzere wokondedwa mulungu ine ndikupempherera pa mipango iyi mwina ndi ayena omwe sakanakhoza nkomwe kubwera ku msonkhano ndipo okondedwa awo abweresa mipango iyi mu baibulo ife tinaphunzitsidwa kuti anatenga kuchokera ku thupi la paulo mipango kapena tizovala tsopano anthu awo mbuyo umo ankakhala mukukhalapo kwanu ndipo anali atakuonani inu pa msewu ndipo anali atakuonani inu mu msonkhano wawo ndipo iwo anali ataona mzimu wanu omwewo pa paulo ndipo iwo ankadziwa kuti sanali munthu uyo uwo unali mzimu wanu umene unali ukulamulira moyo wake pakuti ife tikumuona paulo akuchita zinthu zomwezo zomwe inu munkazichita ndipo tsopano ambuye anthu a tsiku lino akumuona mulungu yemweyo akukhala moyo mu mpingo wake ndi wanthu wake ndipo iwo abweresa mipango iyi kuti iyo ikhoze kutengedwa kuchokera pano kupita kwa wokondedwa awo perekanizi mulungu kuti aliyense wa iwo akachiritsidwe mwanjira yanuyanu ife sitili kupempha chinthu china chilichonse kuti chichitidwe mwanjira ina yake kapena mchikhalidwe china chake ife tikungopempha mwanjira yanuyanu atate achiritseni iwo pa ulemelero wa mulungu ine ndikupereka pemphero ili la chikhulupiriro pa iyo mu dzina la Yesu Khristu amen ine ndakhala nayo nthawi yopambana yachanjano pano pa chikhulupiriro chanu kukhalapo kwanu mwa Yesu Khristu ukukhala msonkhano umene ine ndiza ukumbukira motalika pa zomwe zachitika chikondi mgwirizano chiyanjano ndipo tsopano mpaka ife tidzakomane kachiwiri mulole mulungu wakumwamba akutsogolereni inu iye yemwe amapangisa nyenyezi kuti ndiziwala kwambiri usiku ndi kuwalisa njira pamene iyo ikuchita mdima mulole iye awalise njira yanu ndi nyenyezi ya ku Betelehemu kuti izikulondolerani inu umoyo wogonjera kwa thunthu mmawu ake ndilo pemphero langa tsopano tiyeni ife tiyime chikhulupiriro changa chikuyang'ana mmwamba kwa iwe ine chabwino ine ndiyisintha iwe ine ndikukhulupirira ndi yabwino Tsono tiyeni tigulane tanza kuna ndi nzake pamene iwo akuimba. Mbelela bwino tsopano sichoncho inu.
On the wings of a snow white dove, God sent his pure sweet love, a sign of love. On the wings of a dove, now on the wings of a
wo utenda watu otsekera kwa yokopa iyi. Yelamise mitu yathu pamene magudumu azing'ung'uza nyimbo zikupita kwathu, ine ndikudalira kuti yo idza inu muzikakhoza kumamva kung'ung'uza kwa magudumu kubangula kwa injini.
God sent his pure sweet love, a sign from above, on the wings of a
ndi mitu yanu yowelamitsidwa ine ndikukupereka ninu kwa wanu mbale Noel.